The sermon, Blasphemous Names, was delivered on Sunday morning, the 4th of April, 1962, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo amagama onyeliso washunyayelwa kusasa ngecawa umhla wesine kuApril kwe-1962 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, eMelika.
Thank you, Brother Neville.
Enkosi mzalwana Neville.
This was kind of a surprise to me.
Ibe bundothusa lento.
I wasn't supposed to be here today, but tonight's communion night, and I thought I would drop down this morning.
Beningafanele ukuba ndilapha namhlanje, kodwa ngokuhlanje bubusuku bomthendeleko. Kwaye ndicinge ukuba ndingakhe ndibe lapha kusasa nje.
I called Brother Neville, and he said, well, now, if you're coming down, so why not just speak for us a little bit?
Ndiyenda tsala umnxeba umzalwana Neville waze wathi ke ngokuba uyehla wathi kungani kuba ungakhe uthethe nathi umzuzwana.
And I thought, well, if I did come down and it was possible, I would not be preaching, but just like to talk to the church a little while on matters that, you know, that I think would strengthen the church.
Ndaze ndacinga kulungile kuba ndiyendehla kwenzeka ndingathanda kuba ndingashumayeli kodwa ndingathanda nje ukuthetha nebandla umzuzwana ngezinto ezi uyazi endicinga ukuba ziya kulomeleza ibandla.
We have just returned from our fall hunting trip, the brothers and I here.
Sisandula ukubuya kolwethu kuhambo lwethu lokuzingela lokwindla abazalwana kunye nam.
We had a glorious time. We're very grateful.
Kwaye sibe nexesha elimnandi kakhulu sinombulelo kakhulu.
All of us filled up and got our game that we were hunting for.
Sonke ngabanye sizele sisifumene inyamakazi zethu ebesizingela.
And our pastor and I know that venison is very, very good.
Kwaye umlungiseleli wethu nam siyazi uba inyama yenyamakazi ilunge kakhulu kakhulu.
And so we had some fine deer.
Ngoko ke sifumene amaqhama amahle kakhulu.
And I got a bear and two deer.
Kwaye ndifumene ibhere kunye namaqhama amabini.
And we come back, and this is supposed to be the time that I'm to speak on those seven last seals.
Saza sabuya ke ngoku ke okufanele ukuba kube lixesha endiya kuthetha ngala amatywina asixhenxe okugqibela.
And they didn't get the church ready.
Ke abayilungisanga inkonzo.
And there's something hindrance that's caused it.
Kwaye kukho isithintelo esithile esibange oko.
That I think the city's given us a rough way because of not adequate parking room for the amount of people that the church will hold.
Ukuze ndiyacinga ukuba isixeko siyasokolisa ngenxa yokungabikho kwendawo eyaneleyo yokupakisha ukulungisela umyinge wabantu esiya inkonzo eya kubathwala.
We want a new church put up here, and we've got a good part of the money already designated and to make a bigger church.
Sifuna kwakhiwe inkonzo entsha apha kwaye sesinayo inxalenye yemali eseyilungisiwe kwaye iyakwenza inkonzo enkulwana.
But when we had these services, why, you understand what it is.
Kodwa xa sinezinkonzo ngobani yaqonda kuba kuyintoni na.
It's such a pitiful thing that people are around the walls out in the rain and it's just awful.
Into lusizi kakhulu abantu bemaphaya ezindongeni phandle emvuleni ibe into embi kwaphela.
And even criticism comes from friends of mine. Said, Brother Branham looks like the.
Nokuxekwa ke siyakufumana kuvela kwizihlobo zam sithi mzana uBranham kukhangeleka ngathi ba.
Doctor friend of mine said, look like you could get some place that I feel sorry said pass by.
Umhlobo wam ongugqirha wathi kukhangeleka ngathi umele ukufumana indawo ethile onokuthi ndilusizi wathi ukudlula.
A nurse next door to me said, well, I'll come by there one morning at 5 o'clock. You're supposed to be there.
Umongikazi omelene nam wathi kutheni ndadlula phaya malunga nentsimbi yesihlanu ngenye intsasa wawumele ukuba ube uphaya.
He said, the people are already gathering around that church down there. 5 o'clock in the morning, you'll be there at 9:30.
Waze wathi abantu besele behlanganisene jikelele ngasenkonzweni phaya malunga nentsimbi yesihlanu kusasa wawumele ukuba uphaya ngecala lethoba.
So, see, and it makes it hard.
Ngoko yabona kwaye oko kwenza kube nzima.
And we want a church that's got some room and where everybody can sit down.
Kwaye sifuna inkonzo enendawo apho wonke umuntu anokuhlala phansi.
And we think we're living in the last days, believe that where we should be teaching the church of these things that are shaping up.
Kwayesicinga ukuba siphila kwimihla yokugqibela, sikholwa ukuba kulapho simelwe ukuba sifundise ibandla ngezi zinto zisondelayo.
The things that's been prophesied, some of them thousands of years.
Izinto ezaziprofetiwe ezinye zazo kumawaka eminyaka.
And for at least 25 and 30 years right from this church that's been prophesied would come to pass, and now we have it.
Amen.
Coming right to pass.
Na kwisithuba samashumabina nesihlanu nesithuba samashumathathu eminyaka siphuma kanye kule nkonzo ezaziprofetiwe ukuba ziyakwenzeka ke ngoku sinazo zisenzeka kanye ngolo hlobo.
So we ought to be renewing these things, but we don't have adequate room.
Ngoko simelwe ukuba siyazihlaziya ezinto kodwa asinandlu yaneleyo.
So this morning I'd making my calls and things yesterday, and I got some more to make this afternoon and so forth.
Ngoko kusasa nje ndinga benitsala iminxeba yam nezinto ezinjalo izolo ndaze ndafumana eminye endimelwe kukuyenza ngale njikalanga njalo njalo.
Then I had some people that wanted to come in.
Kwaze ke bendine abantu abathile bebefuna kubandize.
A lovely young fellow that's just nervous break. A minister brother in the field, and several like that, and a brother from Norway.
Umfana oselulo othandekayo onokuphithikezeka engqondweni, umzalwana ongumlungiselele ensimini, kwaye iqela labanjalo nomzalwana wase Norway.
And we had little interviews back in the back room, and I said, well, now, would you step out?
Kwaye sibe nodlwana ndlebe olincinane phaya emva egumbini ndaze ndathi ke ngoku sakuphuma nje.
Brother Neville said, well, we come out and say a few words to strengthen the church a little.
Waze umzalwana Neville wathi kulungile sakuphuma sithethe amazwi ambalwa ukomeleza ibandla kancinane.
One of the first things that I want to say, I wrote down some things here on paper that when I come to the church, I wanted to say.
Okokuqala. Enye izinto zokuqala endifuna kuyithetha bendibhale phansi izinto apha ephepheni ebendiza kuthi ndakuza ebandleni ndithande ukuzithetha.
One thing I had wrote here was concerning the passing of our gracious brother Taylor while we were gone.
Enye into ebendiyibhalile apha ibibhekisele ekuswelekweni komzalwana wethu othandekayo uTaylor ngelithuba besingekho.
Brother Taylor had been coming to this church for years and years.
Umzalwana Taylor ebesihla esiza kule nkonzo iminyaka ngeminyaka.
All of us knew him, I'm sure.
Sonke besimazi ngiqinisekile.
But if it be some strangers here, it was that precious old gentleman that always found you a seat to sit down. Brother Taylor.
Kodwa kubangaba kukho abangabahambi apha. Ibilela nene lidala lithandekayo belihlala nifumanela indawo yokuhlala umzalwana Taylor.
Last time I saw him now until I see him a young man. He was standing at the door about 3 or 4 Sundays ago.
Ityelo gqibela ndimbona ngoku. Dide ndimbone engumfana. Wayemi phaya emnyango malunga necawa ezintathu okanye ezine ezidlulileyo.
He said, I'd like to have some books, Brother Branham. I'd like to distribute these books.
Wathi ndingathanda ukufumana incwadi mzalwana uBranham, ndingathanda ukuzisasaza ezincwadi.
So we understand he had diabetes and went into a coma.
Ngoko thina yena into endiyiqondayo ebeneswekile waza wakwi waphelelwa.
And not knowing he had the diabetes he died.
Waze kwaye akakhange engazi kuba wayeneswekile kwaye ebe wasweleka.
He never died, he just went to be with the Lord Jesus.
Akafanga, uhambe nje ukuya kuba kunye nenkosi uYesu.
And he was a faithful, wonderful brother, always mindful of other people.
Kwaye ebe ngothembekileyo, umzalwana othandekayo, ehlala ekhumbulela abanye abantu.
And his delight was to try to find somebody a place to sit down when they come to church.
Ulonwabo lwakhe ke ibikukuzama ukufumanela omnye umuntu indawo yokuhlala xa befika enkonzweni.
And you know, maybe when we cross over the bar, wouldn't it be nice to see Brother Taylor there? Find us a place to sit down. On the other side.
Kwaye uyazi, mhlawumbi sakuwelela ngapha kwekhuselo. Akuyiba mnandi kuba umzalwana uTaylor umbona umzalwana uTaylor apho esifumanela indawo yokuhlala kweliya cala.
I think in commemoration of Brother Taylor, I wasn't here to speak it with Brother Neville at his funeral, but I want to say a word of my appreciation of his widow.
Ndicinga kuba ekukhumbuleni umzalwana uTaylor bendingazelanga ukuthetha apha kunye nomzalo Nevele mncwabeni wakhe kodwa ndifuna ukuthetha ilizwi lokwam ukuba nombulelo kumhlolokazi wakhe.
Sister Taylor, I suppose she's here somewhere this morning. Bless her loyal heart.
Udade uTaylor ndiyakholwa ulapha kwindawo ethile kusasa nje isikelelwe inhliziyo yakhe ethembekileyo.
Brother Taylor, one day he said, come up and see me. I got a little lake dug up there. I put some fish in it, so you come up and fish.
Umzalwana uTaylor ngenye imini wathi uze unyuke uzondibona. Ndinechiba elincinane endalimbayo apha ndafaka inhlanzi kulo ukuze ikwazi ukunyuka uzokuloba.
Always mindful of somebody else.
Ehlele ekukhumbulela omnye umntu.
And there was somebody that was mindful of him. That was Christ to give him salvation.
Kwaze kwakho umntu uthile owamkhumbulelayo yayinguKristu ke lowo ukuze amnike usindiso.
Now I think in commemoration yet for this church as together as the body this morning, let us stand together. Bow our heads before God.
Kwaye ndicinga ukuba ekumkhumbuleni kwakhona ngenxa yelibandla njengokuba lihlanganisana njengomzimba kusasa nje masiphakame sonke sithobe intloko zethu phambi koThixo.
Our Heavenly Father, we as human beings this morning and the comers to this place of worship.
Bawo wethu osezulwini thina njengabantu kusasa nje abantu abeza kule ndawo yokunqula.
That great hand has moved among us and taken from us one of our precious brothers who we love and know that thou did love him.
Isandla sakho esikhulu sihambile phakathi kwethu sathatha kuthi omnye wabazalwana bethu abathandekayo esimthandayo nesaziyo ukuba wena ubumthanda.
And you had a reason for all this, Lord, or it would not have happened in this way.
Kwaye ube nesizathu soku konke Nkosi kungenjalo ngekungenzekanga ngolhlobo.
Knowing that our Bible tells us that all things work together for good to them that love God, and that he did.
Sisazi ukuba iBhayibhile yethu isixelela ukuba zonke izinto zisebenzelana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo lonto ke uyenzile.
And we look around in the world and we find the nature in every way speaking to us that the grave cannot hold him.
Sikhangela ehlabathini jikelele sifumanise indalo ngayo yonke indlela ithetha nathi ukuthi ingcwaba linako kumbamba.
For on earth he served the purpose that you sent him here to do.
Kuba emhlabeni wayenza injongo wathi wamthumelela yona apha kuba ayenze.
He was a good, loyal brother.
Ebengumzalwana olungileyo othembekileyo.
We find that in the life of botany life and in the life of the sun that rises of a morning to give us light.
Kwaye sifumanisa ukuba kubomi bezityalo nakubomi belanga eliphuma kusasa ukuze lisikhanyisele.
In the middle of the day it becomes at middle age and in the evening it dies again.
Ukuze imini enkulu liba kubudala ubuphakathi ukuze ke ngorhatya liyafa kwakhona.
Only to rise again the next morning fresh and new because it served God's purpose.
Oku kwenzeka nje ukuze ngentsasa elandelayo liphume lilitsha lihlaziyekile ngokuba liyenzile injongo kaThixo.
We see the flowers as they bloom and beautify the earth and decorate the funeral halls and the wedding places and serves a purpose.
Sibona intyatyambo njengokuba zidubula size ziwenze mhle umhlaba zihombise amaholo emingcwabo nendawo zemitshato senze injongo ethile.
Opening up its heart and giving out freely honey to the bee and perfume to the passer, beauty to the seeker.
Zivule inhliziyo yazo ziphisa ngesisa ngobusi kwinyosi nesiqholo kodlulayo nobuhle kofunayo.
Gives all it has in a service for God, then it bows its little head.
Sinikela ngakho konke sinako kwinkonzo kaThixo ukuze ithobe inhloko yayo encinane.
But when spring comes around, it rises again because it served God's purpose.
Kodwa ithi yakufika into asahlobo ivuke kwakhona ngokuba iyenzile injongo kaThixo.
Then in the face of all nature and the Bible, the promise and the Holy Spirit,
ngoko ebusweni bendalo yonke neBhayibhile idinga nomoya oyingcwele,
We can gladly rejoice in our heart to know that our brother Taylor likewise, Lord, served God's purpose.
Singavuya sihlobe ezinhliziyweni zethu sisazi kuba umzalwana uTaylor ngokunjalo Nkosi uyenzile injongo kaThixo.
And to say that he would not rise again would be to deny our Bible, our God, and all things that God has given us to look at to know that there is a resurrection.
Ukuthi ke akangeke avuke kwakhona kungakho kungakho kukhanyela iBhayibhile yethu ukuthi uThixo wethu nazo zonke izinto uThixo asinika kuba sijonge kuzo ukwazi ukuba lukhona uvuko.
So we are looking forward to the time when we shall see him again, when he is young and healthy and never to more to be sick or get old.
Ngoko sikhangele phambili kwixesha apho siya kuthi simbone kwakhona xa eyakube mtshayisa empilweni engasayi kuze kwakhona gule okanye aluphale.
Bless his precious wife, that loyal companion of his.
Sikelela inkosikazi yakhe ethandekayo lo mlingane wakhe uthembekileyo.
How that we will miss them long, Lord, as we see them going together out to the pond and sitting on the little benches out there fishing and talking, and how they were real sweethearts together.
Indlela esiyakuhlala sibakhumbula ngayo ithuba elide Nkosi njengoba sibabona behamba kunye besiya echibini behleli kwizitulwane ezincinane apho phandle beloba bencokola indlela bebezithandwa ngayo bobabini.
And now we know that there is the great day coming when the heroes of faith will march under the great ark of triumph, and the angels of with anthems will fill the air.
Kengoku siyazi ukuba kukho imini enkulu ezayo apho ayakuthi khona amagorha okholo amatshe phantsi kwegopho elikhulu loloyiso size ingelosi ngamaculo zizalise umoya.
We'll see them again in that place.
Siyakubabona kwakhona kuloo ndawo.
Until then, Lord, give us courage. Bless us and help us.
Kude kube ngoko, Nkosi, siphe inkuthazo, sisikelele usincede.
We long miss Brother Taylor and everyone who comes to this church.
Siyakumkhumbula ithuba elide umzalwana uTaylor naye wonke umuntu ozayo kule nkonzo.
I would stand at the door and find a place for the comer to hear the word of God to sit down in ease and rest.
Indlela ebeye ehame ngayo emnyango afumanele umuntu ozayo indawo ukuze ave izwi likaThixo ubahlale phansi ngokuzola aphumule.
The other day when he passed over, Lord, I prayed that the great archangel of God stood there at the door to find him a place too, Lord. He could sit down.
Kwaye ngenye imini akudlula Nkosi, ndathandaza ukuba ingelosi enkulu kaThixo ime apho emnyango imfumanele indawo naye Nkosi ukuze ahlale phansi.
For it is written in the Bible, the merciful shall obtain mercy.
Kuba kubhaliwe eBhayibhileni, abanenceba bayakwenzelwa inceba.
Until we see him, Lord, may the memories continue sweet in our hearts until someday when we meet again in the other land.
Sithe simbone Nkosi, sanga inkumbulo zingaqhubeka zimnandi ezinhliziyweni zethu kude kube ngaminithi ile siyakube sihlangana kwakhona kwelinye icala.
Through Jesus Christ's name we ask it. Amen.
Ngegama lika Yesu Christu siyakucela. Amen.
He will be long missed among us. And these strangers and so forth that come to our church, our building here to worship.
Siyakukhumbula kakhulu phakathi kwethu naphakathi kwabahambi nokunjalo abathi beze apha kwinkonzo yethu okanye kwisakhiwo sethu kuza kunqula.
May his soul rest in peace before God for that day.
Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo phambi koThixo kude kube yiloo mini.
Someday too, each one of us will go one by one till we drop down along the line like that.
Ngenye imini kwakhona ngamnye kuthi siyakuhamba nganye nganye side sifike kupheleni komgcangolo hlobo.
Let us now, while we have time and can, let's prepare ourselves for that time coming, for we don't know when it will be.
Masithi ngoku ngelithuba sisenexesha sisenako masizilungiselele elo xesha lizayo kuba sazi ukuba liya kuba nini na.
We don't know who will be next.
Asazi ukuba ngubani na oyakulandela.
Let us live so that each day, that if it should ever come, it will be for us, we'll be ready.
Masiphile ngolo hlobo imini nganye ukuze ithi kuba iyafika ibe imini yethu siyakube silungile.
Now I would like to make an announcement.
Ngoku singathanda ukwenza izaziso.
Now soon, perhaps, maybe, I haven't talked with the trustees since coming back concerning the condition of building the church here.
Ngoku kwamsinya mhlawumbi ke andikathethi nama trust okoko ndibuyile ngokubhekisele kwimeko yesakhiwo inkonzo le.
What we have to do next, getting our church so we can have our meeting.
Okanye kuba sakwenza ntoni na elandelayo malunga nokufumana inkonzo yethu ukuze sibe nokuqhuba inkonzo.
Then I will continue on, pardon me, with the seven seals.
Ukuze ke ndiqhubele phambili xolo ngamatywini asixhenxe.
And then these seven vials and many things that we should be getting into right away.
Ke ngoko kukho izibetho ezisixhenxe nezinto ezininzi ezisekhoyo esifanele ukufika kuzo kwangoku.
And now, that Sunday morning, there I am to be at Elizabethtown, Kentucky, with Brother L.G. Hoover to a dedication service.
Ke ngoku kwicawa ezayo kusasa apho ndiza kuba se-Elizabethtown, eKentucky, nomzana L.G. Hoover kwinkonzo yonikezelo.
And that's to dedicate a new tabernacle, or a tabernacle that they have bought. At Elizabethtown, Kentucky.
Kuya kube kukukunikezelwa komnquba okanye umnquba bawuthenge Elizabethtown, eKentucky.
Right down 62 till you come to Elizabethtown, or right down, 31, or down the turnpike.
Kanye zantsi 62 ude uyokungena Elizabethtown okanye uhlenge ndithetha u-31 uhlenge indlela ejikayo.
Yes, at the turnoff, takes you to Elizabethtown.
Kanye kwindlela ephumayo ekusa Elizabethtown.
It's about an hour. It's about 35-40 miles down there.
Sisithuba esimalunga neyure kumalunga namashumi-3 namashumi-4 emayile ukuhla kuya apho.
I think about 40 miles by the way the 31, about 35 miles or something the other way, about the turnpike.
Ndicinga ukuba kumalunga namashumi amathathu nesihlanu kanye into enjalo ngendlela leyayijikayo.
It's on Mulberry Street.
Ikwistrato iMulberry.
The dedication service,
inkonzo yonikezelo.
Brother Hoover will have the regular Sunday school at 10 o'clock, and I'm going to preach the dedication service from 11 until 12. This next coming Sunday, November the 11th.
Umzalwana uHoover uya kuba enenkonzo yesiqhelo yesikolo secawe ngentsimbi yeshumi. Kwaye ndiyakushumayela inkonzo yonikezelo ukusukela kwintsimbi yeshumi elinanye kude kube yeshumi elinesibini kule cawa izayo uNovemba mhla weshumi elinanye.
On the bulletin board out there is the news item of it, and it'll be you can find your way from that.
Pha kubhodi yendaba phaya phandle uluhlu lwendaba ngaloo nto iya kube ise. Ungazifumanela indlela ukusuka apho.
It's on Mulberry Street. They give the directions it's on the bulletin board out there in the front of the church.
Ikwistrato iMulberry kungenjalo bazinikile izalathiso phaya iphaya kwibhodi yendaba phaa phandle ngaphambi lapha enkonzweni.
Then on November the 22nd, I'm to be at Shreveport, Louisiana.
Ukuze ngoNovemba umhla wa-22 ndiza kuba se-Shreveport, Louisiana.
The 22nd, 23rd, 24th, 25th, and 26th. 5 days, I think, at Shreveport, Louisiana, at Life Tabernacle.
Kwa-22, 23rd, 24th, 25th, 26th, insuku ezinhlanu ndiyacinga. Eshiport, Louisiana, kwi Life Tabernacle.
That's with Brother Moore.
Apo ke kukumzala na Moore.
They are celebrating their golden jubilee.
Bafuyela iJubilee yamashumi amahlanu.
The Pentecostal blessing fell in Shreveport, Louisiana, 50 years ago, the 22nd of this month.
Intsikelo lePentecost yawa eShreveport, Louisiana. Kumashumi amahlanu eminyaka eyadlulayo ngowama-22 wale nyanga.
50 years, the first Pentecostal message was preached and fell, the Holy Ghost fell in Louisiana.
Kumashumi amahlanu eminyaka, intshumayelo yokuqala ePentecost yashunyayelwa, yawa umoya oyingcwele wawa eLouisiana.
And they got a memorial to that, and this is the Golden Jubilee.
Banesikhumbuzo saloo nto ke kwaye le iJubhili yamashumi amahlanu.
And I'm to speak this Jubilee 5 nights with Brother Moore at Shreveport. Life Tabernacle.
Kwaye ndizakuthetha kule Jubilee ubusuku obuhlanu nomzalwana nomwo eShepherd kwiLife Tabernacle.
You got any friends in around there why if you want to write to or something, we'll be glad to have them out.
Ukuba unabahlobo abaphana kwindawo esisondeleyo ngoba ufuna ukubabhalela okanye into enjalo singavuya kuba nabo apho.
And just tell them about the meetings coming up.
Ubaxelele nje ngezo nkonzo zizayo.
And the Life Tabernacle is, anybody's ever been there with Brother Moore? He's a wonderful man.
Kwi Life Tabernacle, ukuba umntu wakha waya phaya kwa mzalwana uMoore, uyindoda elunge kakhulu.
And there's a wonderful bunch of people, those old southerners, you just can't hardly beat them.
Kwaye baliqela labantu abalungileyo phaya, awu bantu basemazantsi, awunako nje ukubadlula.
And the Life Tabernacle, anyone around Shreveport can tell you where it's at.
Kengoko, I Life Tabernacle, nabanina upaya kufutshane phaya eShreveport, angakuxelela ukuba iphi na.
Shreveport's about 200,000 people, and it's a nice city, and plenty of accommodations.
iShreveport inamalunga nama waka angamakhulu amabini abantu kwaye sisixeko esithandekayo esinendawo eninzi yokuhlala ngoko.
And the tabernacle is a large tabernacle, very large tabernacle.
Kwaye lo mnquba ungumnquba omkhulu, itabernacle enkulu.
It's got upstairs and balconies and main floors and then a floor beyond that and there's just plenty of room.
Inamagumbi aphezulu amangqameko nomgangatho ongomkhulu kuze kubekho umgangatho ngemva ngaphesheya ininzi kakhulu ke indawo.
And right straight across from the city auditorium it seats 5,000. It's like crossing the street here to the city auditorium.
Ukuze phaa ngaphesheya ukusuka kwiholo yesixeko ehlala malunga namawaka amahlanu njenje njengokuwela istrato apha ukuya kwiholo yesixeko.
And Reverend Jack T. Moore are either the Life Tabernacle at Shreveport, Louisiana.
Umfundisi uJack T. Moore okanye nokuba iLife Tabernacle eShreveport, Louisiana.
That begins on the 22nd, Thursday through Sunday.
Leo iqala ngowama-22 kuya kubekho ngolwesine ukuya ngecawe.
Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days instead of 5, I'm sorry.
Ulwesine, ulwesihlanu, mgqibelo, icawa, insuku ezine endaweni yezinhlanu, uxolo.
That'd be the 22nd, 23rd, 24th, and 25th, I think that's the way it is, of November.
Oko kuya kuba ngowama-22, ama-23, ama-24, nowama-25 ndiyacinga kuba kunjalo kaNovember.
And then we'll find out then what we've done about the church here to find out how the church has progressed about getting its building.
Kengoko siyakufumanisa kuba kwenzeka ntoni na ukuba senze ntoni na malunga nenkonzo apha ukuze sifumanise kuba inkonzo iqhubela phambili ngesakhiwo.
The contractors tell us they can put enough men on it. About 10 days, they can almost have it so we can go under it, see? Right quick.
Abakhi basixelela ukuba banakho ukufumana amadoda awaneleyo kangangokuba kwiintsuku ezilishumi bangabe sebephantse baqalisa. Yabona ngokukhawuleza kakhulu.
And they're just waiting for the city to sign.
Balinde nje ukuba isixeko sisayine.
Oh, and we have to have so much parking space and so much this and, ooh, my, it's a bunch of red tape to get into to start building anything.
Uyazi kwaye simelwe kukuba sibe nendawo engaka yokupakisha ukuze ibe ngaka kwaye oh bethu sizithintelo ezininzi ukufikelela kuyo ukuqalisa ukwakha nantoni na.
But I would like to get to the church before I get back to the field again.
Ndingathanda ukuza ebandleni phambi kokuba ndiphumele entsimini kwakhona.
Now I got a call to Tanganyika, Uganda. And through there, Joseph has the meeting set up to begin in February.
Ngoku ndifumene umnxeba ovela eTanganyika eUganda nangapha. UJoseph uzilungisile inkonzo eziya kuqala ngoFebruary.
And yesterday when I come in, there's some brothers and sisters, Tom, the man from overseas, had come in.
Izolo ke ukufika kwam, bekukho abazalwana nodade uTom's nabanye bavela phesheya abafikileyo.
I found a note leaning on the door, invitation from an association down in South Africa.
Ndafumana isaziswana emnyango okanye isimemo kumbutho osemazantsi eMzantsi Afrika.
So I'm writing into them to find out just what can be done.
Ngoko ndiza kubabhalela ndifumanise kuba kunokwenziwa ntoni na.
Maybe while I'm that far I can drop on down in South Africa maybe in the last part of February and March along in that time.
Mhlawumbi ngelo thuba ndikuthe kangako ndingaya kufika eMzantsi Afrika mhlawumbi kwisithuba sokugqibela sika February no March malunga nelo xesha.
And we hope to get the church up so I can get these church ages in before the winter sets in if possible.
Siyathemba ukuba siya kuyimisa inkonzo ukuze nikwazi ukushumayela ezi zigaba zebandla ngaphambi kokuba kungene ubusika uba kunokwenzeka.
If it don't, or when I have to come back from over there, if the Lord Jesus tarries.
Uba ndenzanga njalo okanye xa ndithe ndabuya phaya ngaphesheya uba inkosi uYesu ayikabuyi.
I was listening yesterday when I was taking, I believe it was the day before yesterday, of a tape.
Bendiphulaphule izolo ngethuba ebendithatha ndiyakholwa bekuyizolo elinye ikhasethi.
I thought I heard it playing out here this morning.
Bendicinga ukuba ndiyakuba nalo lidlale apha kusasa nje.
Some little southern brother had, his mother had come into the meeting. She had a malignancy on her breast. And she was shattered to death.
Umzalwana omncinane wasemazantsi ebe unina ebesiza enkonzweni ebe nesilonda ebeleni kwaye begutyungelwe ekufeni.
And the Holy Spirit in one of the recent meetings at the Southern Pines, I believe it was, or somewhere, told her, said about her malignancy and who she was and where she come from.
Was umwe oyingcwele kwenye ezinkonzo oza kutshanje Southern Pines ndiyakholwa bekulapho okanye kwindawo ethile wamxelela wathetha ngesilonda sakhe nokuba ungubani na nendawo avela kuyo.
Said she had a boy that was a backslider and he was going to have an accident and be for manslaughter and a whole lot of things like that.
Was wathi unenkwenkwe ebirheqile kwaye ibiza kufumana ingozi ize iye kubulaleni umntu nezinto ezininzi ezilolo hlobo.
And this fella, it all happened just the way.
Ke lo mfo konke kwenzeke kanye ngendlela.
In her malignant cancer, or malignant growth rather, left her.
Saze isilonda sakhe se cancer okanye ukukhula kwesilonda xebe. Saphela.
Which is malignant growth is a cancer, you know.
Ndoleyo isilonda esidumbayo ngumhlaza, uyazi.
So then it left her and the boy was up for manslaughter and everything just the way the Holy Spirit said it.
Ngoko iye yaphela yabekelwa nkwenkwe ifuna ukubulala umuntu yonke kanye into umoya ongcwele abeyithethile.
And he was led to Christ back again.
Waseke wakhokelelwa kuKristu wabuyela kwakhona.
And he made a tape of it. And I heard it playing.
Wazelonto wayishicilela ekhasethini kwaye ndiyivile idlalwa.
Did you enjoy that little southern talk?
Nikuvuyele okwakuthetha kudala kwasemazantsi.
Said down here in North Carolina, he said.
Wathi apha emantla Carolina watho.
Oh, I just love that. Them little southern people.
Oh, ndiyayithanda nje loo nto aba bantu basemazantsi.
And the Lord just blessed him only.
Kwaye ebene inkosi imsikelele njengaloo nto.
He said, I know you say you don't preach doctrine, Brother Branham, only to your congregation. He said, we're part of your congregation.
Wathi ndiyazi ukuba ushumayela imfundiso, mzalwana uBranham. Uyishumayela kuphela kwibandla lakho. Wathi siyinxenye ebandla lakho.
That was right cute in him to say that.
Ngoko ibinto obukrelekrele kakhulu kuye ukuthetha loo nto.
And now, there is a picture, I think maybe it's on the bulletin board this morning.
Kengoku kukho umfanekiso ndiyacinga ukuba mhlawumbi uphaya kwibhodi yendaba kusasa nje.
If it's not Billy, I put it on there.
Ukuba ukho uBilly uza kuxhoma phaya.
Many times it's been said, when I first started speaking, that they said, you just imagine, Brother Branham, that you see that light, that a light.
Kumaxesha amaninzi bekuye kuthiwe ngethuba ndandiqala ukuthetha loo nto bathi uyayiqikelela nje mzala noBranham ukuba ubona okwakukhanya okwakukhanya.
There's probably hardly, they might be some lecture, the old timers that remembers back before the pictures was ever taken of it.
Kunzima ngeliphandle basenokuba bemkile apha abakudala abasakhumbulayo ngoko ngaphambi kokuba umfanekiso wakho ube wathathwa.
Is there any here that remembers me saying that way long time ago?
Ingaba bakhona apha abakhumbulayo ngethuba endandithetha oko kwixesha elide kakhulu eladlulayo.
Look, just about four or five hands. Sister Spencer here, and Brother Sister Slaughter, and Brother here and brother over there.
Kangela zimalunga nje nesine okanye isihlanu izandla udade uSpencer lo nomzalwana no dade uSlotha no nomzalwana lo wawuphaya.
It's just about 5 or 6 of the old timers left.
Amalunga nje nesihlanu okanye isithandathu amakhwahla ashiyekileyo.
After a while, the mechanical eye of that camera caught that picture.
Kengoku emva kwexesha iliso lobuxhakaxhaka becamera lawubamba lo mfanekiso.
So it went to Washington, D.C. and went to the examiners and come back, not at no double exposure or nothing.
Ngoko waya kutsho eWashington, D.C., waya kungena kubahloli, wabuya, akwabikhona nokuveliswa ngokuphindwe okanye nantoni na.
So the light struck the lens.
Bathi kukukhanya okubethe iliso.
That's George J. Lacey. You got his name signed.
Longu George J. Lacey, nalo igama lakhe lisayiniwe.
Well, and many times you hear a lookout and say, there is a dark shadow over this person. It's shattered to death.
Kengoko ngamaxesha amaninzi niye nive, nikhangele kuthiwe kukho ithunzi elimnyama eliphezu kwalo mntu ugqutyuthelelwe ekufeni.
How many heard me say it many times, many times.
Bangapha bakhe bandiva ndiyithetha loo nto amaxesha amaninzi, yabona? Amaxesha amaninzi.
Well, it happened to be that the camera caught that.
Kulungile, kwenzekile ukuba laa camera ikubambe oko.
And so we got that here.
Ngoko sinayo loo nto.
A lady that come to a sister and have told her in the meeting in Carolina, where we had such a wonderful meeting at Southern Pines.
Inenekazi elithile laya komnye udade lamxelela enkonzweni eCarolina apho besine nkonzo emnandi kakhulu eSouthern Pines.
And there the lady was dying with cancer on both breasts.
Apho ke inenekazi ebelisifa icancer amabelo mabini.
And the doctors had given her up to die. And the lady just reached down and took her picture, just as I told her who she was and where she come from.
Lazelo nenekazi lathoba lathatha umfanekiso kanye njengoba bendilixelela ukuba lingubani na nokuba livela phi na.
And I said, there is a dark shadow over you. You're shattered to death.
Ndaze ndathi kukho ithunzi elimnyama phezu kwakho.
And the lady just snaps the picture of this, and there it is on the mechanical eye of the camera, gets the shadow of death.
Lazelo nenekazi lawuthatha umfanekiso woku, nanko ke iliso lekamera liya kubamba umfanekiso wethunzi lokufa.
Have any of y'all seen the Ten Commandments and saw the death angel, how it swept in that dark, gloomy looking shadow? It's on this picture.
Ingaba ukho kuno wakhe wayibona i-Ten Commandments, wasibona isithunywa sokufa endlela esatshayela ngayo ebumnyameni isithunzi esikhangeleka simnyama sikulo mfanekiso.
And I think it's on the bulletin board now. If it's not, Billy can hear me while having put it on the bulletin board.
Kwaye ndicinga ukuba uphaya kula board yendaba ngoku. Ukuba ukho uBilly uyandiva kuba uya kuthabatha ubeke phaya kwi-board yendaba.
And it's got the arrow pointing to the person.
Kwaye unomkhondo okhombe kulo mntu.
And the person, the shadow left the woman and was miraculously healed.
Lo mntu isithunzi siye samshiya lo mfazi saze waphiliswa ngongummangaliso.
But there is like a hood of dark smoke gathered around and hooded over the lady and hanging off on that cancer. Like a
kodwa silapho sinjengesigqubuthelo esimnyama somsi esihlanganiselene apho saligqubuthelelo nenekazi sijinga phezu kwalo mhlaza ngolo hlobo.
Coming from that, of course, that's the shadow where death is pouring in to the, from the cancer.
Siphuma kuloo nto kakade eso sithunzi apho ukufa kugaleka kuye kuvela kwi-cancer.
Well, no matter how much you try to tell people truth, there's somebody going to be suspicious that it isn't true.
Ngoko nokuba ungazama kangakanani na ukuxelela abantu inyaniso, kuhlala kukho umuntu okrokrayo ukuba asiyo inyaniso leyo.
And if you always tell the truth, then you know you are right.
Kwaye ukuba uhlala ubaxelela inyaniso, ngoko uyazi ukuba unyanisile.
I have a friend that's a rancher up in the west.
Ndinomhlobo ongumfama one farm enkulu emandla entshona.
And the conservation paid about $4,000 for a snowmobile to count the herd of elk that was left back over off the Troublesome Valley.
Kwaye isebele zendalo lahlawula malunga namawakamane edola lihlawulela inqwelo yokuhamba ekhephini ukuze kubalwe ukuba mangaphi namaqela amaqhama awayeshiyekile ngapha kwe-Troublesome Valley.
Mr. Jeffries, who said you're in the church, relating to Christ, a complete infidel.
Umnumzana Jeffries, ohlele apha enkonzweni ndamkhokelela kuKristu, engongakholwayo ngokupheleleyo.
You've heard me tell the story of us riding together.
Kwaye nakhe nandiva ndilibalisa ibali lethu sikhwele amahashe kunye.
He didn't believe in nothing but the ethics of Darwin and that baby born was nonsense.
Kwaye wayengakholwa kwinto yimbi ngaphandle kwenzululwazi yengqondo kaDarwin. Nolwasana luzelwe intombi eseyintombi yayimfeketo leyo.
And we camped the other night right where he accepted Christ.
Sasinkampishe kunye ngobunye busuku kanye apho wamkela khona uKristu.
And so then this man told him, he said, "Now you don't have to buy that automobile, that snowmobile." Said, "I'll tell you exactly how many elk's up there."
Ken ngoko ke lendoda yamxela yathi ngoku andifanele kuyithenga lanqwelo mafutha lalanqwelo yokuhamba ekhephini yathi ndiza kuxela kanye kuba mangaphi na amaxhama phezulu.
Said he's 19.
Wathi lishumi elinethoba.
Said there was 21 and I killed two of them.
Wathi bekukho amashumi abini ananye ndaze ndabulala amabini kuwo.
And he's talking to the game warden. Not supposed to kill them.
Wayethetha nonogada wezilwanyana awufanelanga nokubulala libe linye.
He said there was 21 and I killed two of them, leaves 19.
Ngoko wathi bekukho amashumi abini ananye ndaze ndabulala amabini wawo kushiyeka ishumi elinethoba.
And he said, "Yes, Jeff, I know you killed two of them."
Was what he na? Eh, Jeff, ndiyazi wabulele amabini ku.
He said, "I did."
Wathi ndiwabulele.
Well, they took the snowmobile one up there, and it's 19 head out.
Ke baye thabatha inqwelo leyo yokuhamba ekhephini benyuka baya apho kwakho ishumi elinethoba lomhlambi wamaxhama.
He said, "Billy, just tell a man the truth; he won't believe it."
Was what Billy? Ixele inyani nje indoda akangeka ikholelwe.
You can tell people the truth, and yet there's been so much misunderstanding and lying about things until they don't believe that you're telling the truth when you're telling them the truth, you see.
Ungamxelela umntu inyani ukuze ke babe kube kuninzi kakhulu ungaqondwa nokuxokwa ngezinto kwade kwafikelela ekubeni bangakholwa ukuba uthetha inyaniso xa ubaxela inyaniso, yabona?
But we're so thankful that we have a heavenly Father who confirms that truth with a confirmation. That's true.
Kodwa sinombulelo kakhulu ngoba wethu wasezulwini oyingqinelayo inyaniso ngokuyixhasa inyaniso.
So then, if this shall be my last day on earth, even the scientific research and proofs has proved that I have told the truth about these things.
Ngoko ke ukuba elusuku lwam lokugqibela emhlabeni nophando lwenzululwazi luyayiphuhlisa into yokuba ndicele inyaniso ngezinto.
That's right, it's true.
Injalo loo nto inyaniso.
So it'll probably be on the bulletin board.
Ngoko ngokuqinisekileyo uya kuba phaya kwibhodi yendaba.
Billy, are you in the room now? You got it in your hand? The picture?
Billy, ingaba ukhona apha kweli gumbi unawo apho esandleni kuwe umfanekiso?
If you have a blade out here and then you stand up here and you probably sit.
Uba unawo ngoko izanawo apha ukuzeke ube nokuxhoma ethubeni phaya.
Well, there'll be a light on the board.
Ngokuqinisekileyo ke andazi kuya kubakho ukukhanya ebhodini.
And here is the picture right here.
Nanguke lo mfanekiso apha.
I guess you can't see it, but right here you see that hooded shadow of death over that woman's head.
Ndiyaqikelela kubani na kubona kodwa ungasibona esasigqubuthelo sethunzi lokufa siphezu kwentloko yala mfazi.
And here is the write-up about it back here where the lady took the picture and to see if it actually showed, and there it is on there.
Nasi ke kanye apha phezulu malunga ngasemva apho elinenekazi liye lawuthatha lo mfanekiso laze ukubona ukuba ebegqutyithelwe ngenene na naso ke silapho phezulu. Lithunzi eligqubutheleyo lokufa. Yabona phaa phezulu kwalwa. Inokuba nisibonile ndiyaqonda, mzalwana uNeville.
So Billy will probably put it on the bulletin board if you will.
Gogo Billy ngoqinisekileyo uyawuxhoma kwiboard yendaba ukuba unako.
Billy, come get it and take it around the front and put it on the board so everybody can see it as they go out.
Ubili uzawuzaze kuthabatha awujikelise phanga phambili awuxhoma ebhodini ukuze umuntu wonke abe nokubona xa iphuma.
Here, Doc, either one.
Inguye okanye uDoc nokuba ngowuphina kubo.
Now, I thought maybe it could show plain enough that you could see it, but there's too much dark for that type of picture.
Ngoku bendicinge mhlawumbe ukuba eso sithunzi sinokucaca ngokwaneleyo ukuze ndibe nokusibona, kodwa kumnyama kakhulu kulo mfanekiso ololo hlobo lomfanekiso.
But he'll have it out there so he can see it as it goes out.
Kodwa ke uya kuxhoma phaya ukuze nibe nokubona xa niphuma.
Now, remember all the announcements.
Ke ngoku nizikhumbule zonke izaziso.
And now, this morning, I thought maybe that we would speak a little bit on something to encourage the church. Something that would give you a more...
Ke ngoku kusasa nje, bendicinga ukuba mhlawumbe singake sithethe kancinane ngento ethile eyakulikhuthaza ibandla, into ethile eyakunika okuthe chatha.
Okay. Yes, Doc, if you will, it might be good. I want to use this shirt.
Ewe, Doc, ukuba unako kusenokulunga, ndifuna ukusebenzisa lo.
I had some of them didn't have it to put on for last week, so we thought maybe that it would give a little better for today.
Bendi abanye ngoku abakhange babe nawo ukuze uxhonywe kule veki iphelileyo. Ngoko sacinga ukuba mhlawumbi kungenzeka kube ngcono namhlanje.
I want to talk on it because it pertained to a dream a sister had.
Bendifuna ukuthetha ngawo ngokuba kusingisele kwiphupha athe omnye udade waliphupha.
I wonder if Sister Shepherd is in the church this morning.
Ingaba udade Shepherd ukho apha enkonzweni kusasa nje?
I met her the other night and the first time I'd seen the woman. Actually, I didn't even know who she was.
Ndahlangana naye ngomnye ubusuku okokuqala ndibonana nalo mfazi. Enene ndandingamazi nokuba ngubani na.
I guess she's not. Yeah.
Ukuba ndiyacinga ukuba akakho, ewe.
Would you mind, would it be anything out of the way if I referred to that dream, Sister Shepherd? You wouldn't mind, would you?
Ungakhathazeka, ingaba into ephumileyo endleleni ukuba ndibhekisele kwela phupha, Dr. Shepherd. Ungakhathazeka?
All right, all right.
Kulungile, ilungile.
And before we approach that, let's bow our heads now again.
Phambi kokuba sisondele kuloo nto masithobe iintloko zethu kwakhona.
Gracious Heavenly Father, to thee we give praise for all thy goodness and mercy.
Bawo wasezulwini onenceba, sinikela kuwe konke ukubongwa ngenxa yokulunga kwakho nenceba.
And now quieten us down, Lord, that we might study the word of the living God.
Ke ngoku sizolise Nkosi ukuze sibe nako ukufunda ilizwi likaThixo ophilileyo.
As it comes to us through vision and is confirmed by the Holy Spirit, backed up by the Bible.
Njengokubalisiza kuthi ngombono lazala ngqinelwa ngumoya oyingcwele ngokuxhaswa iBhayibhile.
So we pray that you'll give us understanding that we might know what to do in these last days as we see the evil powers settling around us now.
Ngoku siyathandaza kuba usiphe ukuqonda ukuze sazi kuba sinokwenza ntoni na kule mihla yokugqibela njengokuba amandla obubi ezinza esijikeleza ngoku.
The battle, the final battle is just about to be fought.
Idabi lokugqibela kusondele ukuba liliwe.
Help us, Lord.
Sincede Nkosi.
A real warrior, strong. Let us keep the shield of faith up with the word of God the sword and move forward. In Jesus' name, amen.
Njengamagorha okwenene omeleleyo masihlale amakhaka ethu okholo siwaphakamisele kunye nelizwi likaThixo. Iqele sishukume sibheke phambili egameni likaYesu Kristu. Amen.
Now, thinking of moving forward, a battle like a battle set in array, ready to go into action.
Ngoku ndicinga ngokubheka phambili idabi njenge dabi lidwelisiwe lindele ukuqalisa umsebenzi.
A real battle to fight the fight of faith.
Idabi lokwenene ukuya kulwa umlo wokholo.
Sister Shepherd here and Brother Shepherd, who are very gracious friends of ours, and who come to this tabernacle.
Udade shepherd lo kunye nomzalwana shepherd abangabahlobo bethu abathandekayo kakhulu abathi beze kulomnquba.
And they are a precious children of God.
Kwaye bangabantwana abathandekayo bakaThixo.
And this sister shepherd, when I was picking up my mail, the kind that Billy can answer.
Kwaye udade shepherd lo ndathi ngethuba endandithabatha iposi yam. All did I appeal, I have no good pendula.
Just somebody say, send me so many prayer calls and I pray with him. He just answers them back.
Ukuba kukho umuntu nje othi ndithumeleni nani elithile zizibazomthandazo. Ndize ndizithandazele nguye oyaziphendule nje.
But when it's an individual letter, I have to answer it myself, you see.
Kodwa xa incwadi yomuntu eza emntwini, kumelwe ukuba ndiyiphendule ngokwami, uyabona?
So I picked up my individual mail.
Ngoko ndathabatha iletha ezezobuntu.
And so I was taking it home and I was reading in there, it said, from Sister Shepherd.
And this tata and go to and as an afunda apo ya isiti vela kutate shepherd.
And it was a dream that she had had some months ago.
Kwa ya ili pupa awati wabanalo lenyangazitile zuleyo.
And she never could get it just right until two or three Sundays ago when I taught on this seven church ages.
Kwaye wayengazanga waba nako ukulicinga kwade kwazicawa ezimbini okanye ezintathu ezidluleyo xa ndandifundisa ngezi zigaba zisixhenxe zebandla.
And the seven fruits, Second Peter, how it takes the Second Peter 1 to add to our faith.
Kwaye iziqhamo ezisixhenxe uPetros wesibini nokusuka apho kuya uPetros bini kongezelela elukholweni.
The first foundationally is faith.
Yabona okokuqala ngokwesiseko lukholo.
Second, add to your faith virtue.
Okwesibini yongeza elukholweni lwakho isidima.
To your virtue and knowledge.
Esidimeni sakho ulwazi.
From knowledge temperance.
Ukusuka elwazini ukuzeyisa.
Temperance patience.
Ukusuka ekuzeyiseni umonde.
Patience, godliness.
Umonde ukuhlonela uThixo.
And from godliness, brotherly love, brotherly kindness.
Ukusuka ekuhloneleni uThixo, uthando lobuzalwana, uthando lobuzalwana.
And then love being the capstone, seven of those things.
Ukuze ke ibe litye lenhloko, uthando sisixhenxe sezo zinto.
Seven church ages, see?
Izigaba ezisixhenxe zebandla, yabona?
And seven stars of the church ages.
Ukuze ibe zinkwenkwezi ezisixhenxe zezigaba zebandla.
And all of it is tempered together by the Holy Spirit.
Kwaye oko konke kuqinise kwadityaniswa ngomoya oyingcwele.
Now that's what it takes to become a servant of Christ.
Ngoku kuthabatha loo nto ukuze ube sisicaka sikaKristu.
Christ builds his church in seven church ages, his bride. A person, woman, church.
UKristu lakhela ibandla lakhe phezu kwezigaba ezisixhenxe, umtshakazi wakhe, umntu, umfazi, ibandla.
Seven church ages constitute and make the bride.
Izigaba ezisixhenxe zebandla zimisa zenze umtshakazi.
Some out of this age and some out of that age and some out of that age and all together and shaping it like a pyramid.
Abanye bengabe sisigaba, abanye bephuma kwesiya sigaba, baze kwesiya isigaba, baphume ukuze bebonke, bakudibanise okufana nepyramid.
Like Enoch who built the pyramids that we believe.
Njengo Enoch owathi wakha ipyramid esikholwa ukuba.
And the capstone never was put on top of them because the headstone was rejected.
Kwaye ilitye lentloko alizange lixhonywe ngaphezulu kuzo ngokuba ilitye lentloko laliwa.
And we take it out not as doctrine, but as to understand just through the church here that these.
Kwaye siyakuthatha oko ngoku hayi njengemfundiso kodwa ngokokuqonda ukwenzela nje ibandla eli ukuba ezi zinto.
God makes himself perfect in three.
UThixo uzenza agqibelele kwisithathu.
He makes himself perfect in Father, Son, Holy Ghost. Three offices of one God.
Uzenza oyise unyana umoya oyingcwele izikhundla ezithathu zikaThixo omnye.
He makes himself perfect in justification, sanctification, baptism, Holy Ghost. Come perfect works of grace.
uzenza agqibelele kugwebelo ungcwaliso ubhaptizo lukamoya oyingcwele kuze imisebenzi egqibeleleyo yobabalo.
He makes himself perfected in three comings.
Uzenza agqibelele ngokuza kathathu.
First time to redeem his bride, second time to receive his bride, third time in the millennium with his bride.
Okokuqala ukuza kuhlangula umtshakazi wakhe, okwesibini uza kwamkela umtshakazi wakhe, okwesithathu ukuza kwimillennium kunye nomtshakazi wakhe.
And everything is perfected in threes.
Nayo yonke into igqibelele kwizithathu.
And seven is the worship number of God.
Ukuze isixhenxe ibe linani lokunqula likaThixo.
God is worshipped in seven. Completed.
UThixo unqulwa kwisixhenxe ngokugqibeleleyo.
Now perfected and completed.
Ngoku kugqibelele kwaphela.
The strange thing was not to bring this in, but just to show you.
Into ke ngumangaliso kukuba ingoko kungenisa oku kunibonisa nje.
The last beer that I got had 5 points on one side and 3 on the other. Grace and perfection.
Ikhama lokugqibela endathi ndalifumana lalinamachaphaza amahlanu kwelinye icala zabe mathathu kwelinye yabona ubabalo nengqibelelo.
Now, notice on this that Christ God wrote 3 Bibles.
Ngokuqaphela oku kuba uKristu uThixo wabhala iBhayibhile ezintathu.
The first Bible was in the sky called the Zodiac.
Eyokuqala iBhayibhile yayisesibhakabhakeni ibizwa ngokuba yiZodiac.
Now if you don't know the book of Job, just forget about it. It's all because Job is the one who explains it.
Ngoku kuba uyazi incwadi kaYobhi yilibale loo nto. Kuba ngokuba uYobhi ungomnye wabayicacisayo.
How did he look up and he named those things in the sky?
Indlela wathi wajonga ngayo phezulu waze wazithiya amagama ezo zinto sesibhakabhakeni.
And notice in the Zodiac, what did it start off with?
Kwaye qaphela kwiZodiac yintoni eyaqala ngayo.
The first thing in the Zodiac is the virgin.
Into yokuqala kwiZodiac yintombi eseyintombi.
The last thing in the Zodiac is Leo the lion.
Into yokugqibela kwiZodiac yiLeo ingonyama.
The first coming of Christ through the virgin, the second coming Leo the lion of the tribe of Judah.
Ukuza kokuqala kukaKristu ngentombi eseyintombi ukuza kwesibini iLeo ingonyama, ingonyama esizwe sakwaYuda.
Then Enoch completed in his day or back in that day a pyramid.
UEnoch wayigqibezela ngomhla wakhe okanye kudala ngaloo mhla ipyramid.
And of course you haven't got time to background it and show how that pyramid come up through the chambers and so forth.
Kwaye kakade asinalo ixesha lokwenza isandlalelo soko sibonise ukuba loo pyramid yenyuka ngamagumbi njalo njalo.
This speaks right straight to the end time now.
Ithetha ngqo ukuza kwixesha lokugqibela ngoku.
They're in the king's chamber now by the measurement.
Nali ayigumbi lokumkani ngokulinganiswa.
But the headstone never was put on the pyramid.
Kodwa ilitye lentloko alizange libekwe phezu kwepyramid.
And that's such perfect architecture or masonry until even the little thin razor blade.
Kwaye lihlala ngokugqibeleleyo ngobungcali bokwakha okanye umsebenzi wokuqingqwa kwamatye ide nencakuba esicwecwe encinane yeblade ingabi nangena phakathi kwawo.
They don't know how they ever built it. Don't understand. Could ever a razor blade slice along the sides where that mortar should be and there's no mortar in it.
Kwaye abayazi ukuba yakhiwa njani na abayiqondi. Kungabi nako nokusika ngencakuba yeblade emacaleni apho udaka belumelwe ukuba khona kwaye akukho daka kuyo.
It's just perfected, put together.
Igqibelele ngokupheleleyo yadityaniswa.
So that's what it is when Christ and the church becomes one.
Ngoko kuba yiloo nto xa uKristu nebandla bebabanye.
There's no mortar between, there's nothing between, just God and the person.
Akukho daka phakathi kwabo, akukho nto iphakathi naphakathi, nguThixo kuphela nomntu.
God, Christ, and the person.
UThixo, uKristu nomntu.
Now, but the headstone, they never found it.
Ngoku kodwa ilitye lentloko abazange balifumane.
You know the stone of scroll they have in England? Ordain the kings are to crown them and so forth.
Uyazi ukuba ilitye lesikoni abanalo eNgilane lokumiselwa kwekumkani okanye ukubathwesa isitsaba nezinto ezinjalo.
But the headstone, notice on the American dollar bill, you'll see if on the American dollar bill.
Kodwa ilityele enhloko qaphela kwidola eliphepha yaseMelika uya kuyibona loo nto kwidola eliphepha yaseMelika.
On the one side, the left side, is the American seal, an eagle with the spears in his hand.
Kwelinye icala, icala lasekunxele litywina laseMelika ukhozi luphethe ikrele esandleni salo.
On the second side, this is called the seal of the United States.
Kwicala lesibini eli libizwa ngokuba litywina lezizwe ezimanyeneyo.
But on the next side is the pyramid, and above it a great eye.
Kodwa kwicala elilandelayo yipyramid ukuze phezu kwayo ibe liliso elikhulu.
And under here says the great seal.
Ukuze apha ngaphansi ithi itywina elikhulu.
Why would it be the great seal in this nation, even above the seal of our nation?
Kutheni ukuba ibe litywina elikhulu kwesizwe nangaphezu kwetywina lesizwe sethu?
See, no matter what you ever do, God makes it speak just the same.
Yabona ukhathaliseki nokuba wenza ntoni na, uThixo uyenza ithethe ngendlela efanayo, yabona.
He makes the sinner speak of it.
Wenza ukuba umoni athethe ngayo.
He makes the nation speak of it.
Wenza isizwe sithethe ngayo.
Everything you have to speak of, you want to believe it or not, it's right there.
Yonke into imele ukuba ithethe ngayo nokuba ufuna ukuyikholelwa na okanye hayi, ikho ilapho.
Now notice the eye in that, the eye of God.
Ngokuqaphela kukho iliso apho, iliso likaThixo.
And because that the cat didn't come off the head seal because it was rejected.
Kwaye ngenxa yokuba kungazange kubekho itywina intloko ngokubalaliwa.
Which was the Son of God, the cornerstone of the building, the head seal of the pyramid. And all this.
Elalingunyana kaThixo, ilitye lembombo lesakhiwo, ilitye lentloko lepyramid, nako konke oku.
Now, I don't like to, sometimes they hate these things, and it gets out amongst brethren in churches, of other churches.
Ngoku, ngoku ndi, andikuthandi, uku, ngamanye amaxesha, bayasicilela ezi zinto, siyokufika phakathi kwabazalwana emabandleni, bamanye amabandla.
And when they do that, then the brethren sometimes gets a wrong impression that I'm saying something about brethren.
But bakwenza njalo baze abazalwana ngamanye amaxesha babe nokucinga okungekuko ukuba ndizama ukuthetha izinto ngabazalwana bam.
But I'm not.
Kodwa akunjalo.
If you could just listen and understand.
Amen.
See, I am not speaking against any brother, because that's not becoming to brethren to speak against each other.
Mna ukuba ungaphulaphula nje uqonde, yabona? Andithethi ngokuchasene naye nawuphi na umzalwana, kuba loo nto ayifanelekanga ukuba abazalwana bathethe ngokuchasene omnye nomnye.
We should speak for one another, not against each other.
Sifanelwe kukuthethelelana, singachasani sodwa.
But when I speak sometimes of certain organization, like Presbyterian Methodist or so forth, they say, see, he's against it.
Kodwa xa ndithetha ngamanye amaxesha ngombutho othile njengerhabe iwisile okanye izinto ezinjalo, but yabona uyichasile.
I'm not against the brother in there or the sister in there.
Andimchasanga umzalwana olapho okanye udade olapho.
The system is separating brotherhood is what I speak against.
Yinkqubo eyahlukanisa umzalwana yiyo endithetha ngokuchasene nayo.
God's children are one family. And not different groups.
Abantwana bakaThixo balusapho olunye, abangomaqela ahlukeneyo.
And some say, I have nothing to do with it because that's Presbyterian and I'm Methodist. See?
Kwaye abanye babo bathi, andinakuba nanto yakwenza noko ngokuba ngamarhabe lawo mna ndingumbuyisile. Yabona?
Now that isn't, it's the system of that organization that breaks up that brotherhood.
Ngoku oko asiko, yabona, yinkqubo yalo mbutho eyaphula ubabuzalwane, yabona?
Now that, like I said, if you were going down the river in an old shaggy-looking boat that's going to try to make the fall, and I know that isn't going to work.
Ngoku loo nto, njengokuba bendichilo, ukuba uza kuhla uye emlanjeni, ngesidala isikhitshane esidlakadlaka, uza kuzama ukuya kuhla ezingxangxasini ndisazi ukuba loo nto ayisayi kwenzeka.
Well then, I'm not screaming or rebuking you, I'm trying to get you out of that boat. See?
Ngoko ke andikhathali ndikukhalimela, ndizama ukukhupha kweso sikhephe, yabona?
Because it's the boat that's going to break up, And you'll be left sitting alone in the water.
Ngokuba sisikhephe sakwaphuka uze ushiyeke uhleli wedwa emanzini.
So it's not the brother in the boat, but I'm hollering at the brother to show him what's fixing to happen.
Ngoko I see asingomzalwana osesikhepheni ndikhwaza umzalwana ukumkhombisa ukuba kuza kwenzeka ntoni na.
Well, all these systems that man has made in their achievement has got to break up. That's all.
Ngoko zonke ezinkqubo athe wazenza ngobugcisa bakhe umntu zimelwe kukwaphuka kuphelele apho.
We have to come to unity, to brotherhood.
Sifanele ukuba zifike, simelwe ukuba size kubunye ubuzalwana.
That's been my purpose of life, is to try to unite and not break up an organization, but let them drop their ideas and be brothers to every born-again Christian.
Ngokuthe yintongo yam yobomi, kukuzama, hayi ukumanya, hayi ukwaphula, kodwa mabahlale balahle imbono zabo babe ngabazalwana kuwo wonke umKristu ozelwe ngokutsha.
That's the idea. That's where I've stood.
Nanso injongo, naku apho bendimi khona.
Well now, if the brethren would notice it, many of our brethren, even in our full gospel ranks, they do not believe that the Baptists and Methodists and the Lutheran and them have a chance.
Ke ngoku ukuba abazalwana bebe nokuyiqaphela ndi abaninzi babazalwana bethu nabazalwana bethu bodidi lwe-full gospel abakholwa ukuba amabhaptizi namawisile namaluthere nabanye ukuba banalo ithuba. Kodwa mna ngoku basenokuba banyanisile kodwa andivumelani noko.
I believe it's the age here of the Lutheran age, in this age here, which was called, I believe, the Sardist age.
Ndiyakholwa ukuba kwesi sigaba sesigaba samaluthere ukuba esi sigaba silapha esasibizwa ngokuba ndiyakholwa ngokuba sisigaba sasesardis.
And then the Philadelphian age for the Methodists, and then the Pentecostal Laodicean age.
Ukuze ibe sisigaba sasephiladelphia samawisile ukuze ibe ngaba kwamoya isigaba saselaodike.
I believe those are ages and God in each one of those ages took an elected people.
Ndiyakholwa ukuba ezo zigaba kwaye uThixo kuso ngasinye kwezo zigaba wathatha abantu abanyuliweyo.
And in that, as Hebrews 11 says, that them without us is not made perfect. Amen. See?
Kwaye kuloo nto njengokuba amaHebhere isahluko sishumi nanye esithi bona ngaphandle kwethu abanakwenziwa bagqibelele, yabona?
But now the church has come from this coming in a minority all time till it's down into the Pentecostal age.
Kodwa ngoku ibandla lifikelele kubeni ngabambalwa lonke ixesha kwada kwaza kufikelela ezantsi apha kwisigaba sakwamoya.
Now the reason I'm saying this, that you might get an idea on what the sister dreamed.
Ngoku isathu sokuba ndithethe oku kukuze nibe nofifi loko athe lo dade wakuphupha.
And her dream is certainly comparison to what I've been teaching.
Iphupha lakhe ke ngokuqinisekileyo liyathelekiseka kwinto ebendiyifundisa.
Notice. Now here. Now all these things that 1 Peter, the 6th and 7th verse tells you, by your faith, that's first.
Qaphela ngoku apha ngoku ezinto uPetros oqala iverse yesithandathu neyesixhenxe ziyakuxelela ziziswe ngokholo into yokuqala leyo.
Now I say that people claim to have these virtues without even being born again.
Ngoku ndithi abantu babanga ukuba banazo ezimvo zimo ngaphandle kokuba babe bazelwe ngokutsha.
And I believe I made a rude remark and says like a blackbird trying to put peacock feathers in himself and make himself a peacock, he can't do it.
Ndiyakholwa ndenze intetho erhabaxa ndathi unjengentaka emnyama ezama ukufakela intsiba zepikoko kuyo izenza ipikoko ayinakuyenza loo nto.
That's be a natural feather growth from him. The inside of him has to put that feather out.
Kumelwe ukuba ibe lusiba lwemveli oluphuma kuyo umphakathi wayo umelwe ukuba uvelise olo siba.
And always, now always been accused of being hard on our sisters about wearing bobbed hair and manicure all over their faces and stuff.
Kwaye njalo, kwaye ndasoloko ndityholwa ngokuba ndilukhuni ngokubhekisele kodade emalunga nokunqothula inwele nokuqaba izinto eziqatywa ebusweni babo bonke nezinto ezinjalo.
I've always been accused of being hard on our sisters.
Ndibe ndisoloko ndityholwa ngokuba lukhuni koodade bethu.
It is that I got anything against that.
Asiko ukuba ndinento endiyichasileyo kuloo nto.
I don't say the woman isn't a good woman, that she's some street walker or something.
Andithi umfazi akangomfazi olungileyo kodwa ukuthi ungustratweni okanye into enjalo.
That isn't my attitude.
Asiyondlela endiyivela ngayo leyo.
But it's this. When she puts so much artificial on the outside, shows there's a lot of artificial on the inside.
Kodwa ile akuba eqaba ukungakho ukuzenzisa ngaphandle oko kubonakalisa kuba kukho ukuzenzisa okuninzi ngaphakathi yabona.
We're ought to be filled up with Christ because the outside always expresses what's on the inside.
Apho bekumelwe ukuba kuzaliswe nguKristu ngokuba umphandle njalo ubonisa kuba kukho into nangaphakathi.
By their fruit you know them, you see.
Niyakubazi ngeziqhamo zabo yabona.
And where Christ ought to be in there, and the cure for the God, and the cure for other things, instead of so much artificial pomp.
Kwaye apho uKristu amelwe ukuba ukho ngaphakathi ukuze akhathalele uThixo nokuze akhathalele ezinye izinto endaweni yobungako buyokoyoko bokuzenzela.
You know, green eyelids and unhuman looking and all that kind of stuff, I just don't go for it. And I don't believe the Bible does either.
Ne uyazi imisebe eluhlaza ekhangeleka ngokungathi asingomuntu nazo zonke ezo nhlobo zezinto andiyithandi nje konke kwaye andikholwa ukuba iBhayibhile iyayithanda nayo.
So I like to be just what we are.
Ngoko ndithanda ukuba sibe koko sikuko nje.
Notice now if she hasn't got any fingernails and wants to put some on.
Ngoku qaphela ukuba akanazo inzipho efuna ukufakela zona.
She hasn't got any teeth and needs some.
Ukuba akanawo amazinyo ewadinga.
Haven't got an arm and you need one.
Akanayo ingalo ube uyifuna.
Haven't got hair and you need some. You haven't got these things. That's different.
Awunazo inwele ube uziswele ungenazo ezinto kumahluko ke lo.
But when you pull out your real good teeth because they're just not as bright as you should be, then you done wrong.
Kodwa xa uthi ukhuphe amazinyo akho asempilweni ngenene ngenxa yokuba engakhanyi ngohlobo ebemelwe kukhanya ngalo ngoko wenze ukuphosakeleyo.
If you got red hair and you want black and you go down here and color black just because you done wrong.
Ukuba unenwele ezibomvu ube ufuna ezimnyama uze uhle apha uzijike zibe mnyama ngenxa nje wenze ukuphosakeleyo.
Yeah, I think so.
Ewe, ndicinga njalo.
But the main thing is no scripture for that, only to bob your hair, there's scripture for that. There's plenty of that.
Kodwa eyona nto kuyiyo akukho sibhalo soko esikhoyo sesokunqothula inwele zakho. Sikho isibhalo soko zininzi malunga noko.
I'm sure that's right.
Ngoke sifuna uqiniseka ngokukhulu ukuba oko kuyinto elungileyo.
Now our sister in dreaming, she dreamed that first she was disturbed.
Ngoku udade wethu ekuphupheni waphupha ukuba ke okokuqala wayekhathazekile.
What's the use of going on and trying to struggle through life if God requires us to receive the Holy Ghost and we don't have it?
Kunceda ntoni ukuya ndizame ukuzabalaza ebomini ukuba uThixo usifuna ukuba samkele umoya oyingcwele sibe singenawo?
Now, I don't think they may be taping this, but if they do, it's for the church alone.
Ngoku andicingi basenokuba bayakushicilela oku, kodwa ukuba abakushicilela ukuba bayakushicilela kokwebandla lodwa yabona.
Now if some brother would get a hold of this and you hear my voice, brother, on this, remember I'm just teaching to my church.
Ngoku kuba umzalwana othile angakufumana oku uze uve ilizwi la mzalwana kokukhumbula ndifundisa nje kuphela ibandla lami.
You always before your congregation examine the tapes, and if you don't want your congregation to hear them, don't let them hear them.
When I was soloko, pam kwelako ibandla, hlola amakaseti, ukuba ufuni ukuba ibandla lako liwave, musa kuliyeka liwave.
But I'm just trying to say to this a little group here that Brother Neville and I, by the Holy Spirit, is trying to pastor.
Amen.
And to teach them.
Kodwa ndizama nje ukuthetha kweli qela lincinane lapha athe umzalwane Neville nam ngomoya oyingcwele sizama ukulalusa nokulifundisa.
Now, there's some of these things you might miserably disagree with.
Ngoku zikho ezinye zezinto osenokungavumelani nazo kakubi.
So if there is, just like I always said about eating fried chicken.
Ngoko ukuba zikho kanye njengoba bendihlala ndisitsho malunga nokudla inkukhu eqhotsiweyo.
When you hit the bone, you don't throw the chicken away, you just throw the bone away.
Xa uthe wafika kwithambo, awuyilahli inyama yenkukhu. Ulahla nje ithambo.
So always do that.
Ngoko hlala usenza oko lonke ixesha.
Eating cherry pie, you run into a seed, you went through the pile, you just throw the seed away.
Ukuba udla ipayi yamaqunube uze uhlangane nekhozo, awuna uyilahla ipayi, ulahla ukhozo olo lwembewu.
So you do the same thing in listening to this.
Ngoko yenza into enye ekuphulaphuleni oku.
Now, I believe that if the reason that there's so much confusion today about the Holy Spirit is not correctly taught.
Ngoku ndikholwa kulonto ukuba isizathu sokuba kubekho ukungaka ukudideka namhlanje ngomoya oyingcwele awufundiswa ngendlela echanekileyo.
I believe that the baptism is taught and you say the baptism, but then like you say, automobile.
Ndikholwa ukuba ubhaptizo luyafundiswa luthethwe nje ubhaptizo kodwa lube njengokuba nisitsho inqwelo mafutha.
But now I've got several mechanics in this church and I don't know one thing about it, so if I make a mistake, brethren, I'm not a mechanic.
Kodwa ngoku ndinonokhanda bemoto abaninzi kweli bandla andazi nanye into malunga nako. Ngoko ukuba ndenza impazamo bazalwana mna nikhumbule andinguye unokhanda.
There has to be coils and plugs and parts and valves and everything else that makes the automobile.
Kumele ukuba kubekho coils, ne plugs, ne points, ne valves nayo yonke enye into eyenza imoto.
And when you talk about the baptism of the Holy Spirit, there's a lot goes with that. See?
Xa uthetha ngobhaptizo lomoya oyingcwele zininzi izinto ezihamba nalo yabona.
There's a lot goes with that.
Kuninzi okuhamba nalo.
And here's what I think that God is proving the Holy Spirit is here. See?
Nantsi ke into endicinga ukuba uThixo uphawula ukuba umoya oyingcwele uyiyo yabona.
Now Peter said first faith.
Ngoku Petros wathi kuqala ukholo.
Now watch it real close. Now we're going to teach this for a few minutes.
Ngoku ikhangele kufutshane kakhulu ngoku siza kufundisa okwemizuzu embalwa.
Faith. Now is your first.
Ukholo ngoku luyinto yakho yokuqala.
Then add to your faith virtue.
Ukuze ongezelele kukholo lwakho isidima.
To your virtue, knowledge.
Esidimeni ulwazi.
To your knowledge, temperance.
Elwazini lwakho ukuzeyisa.
To your temperance, patience.
Ekuzeyiseni kwakho umonde.
To your patience, godliness.
Kumonde wakho kukuhlonela uThixo.
To your godliness, brotherly love.
Ekuhloneleni uThixo kwakho ukuthando lobuzalwana.
Brotherly kindness. And then love.
Uthando lobuzalwana ukuze ibe luthando.
And anyone knows that love is God.
Kwaye nabani na uyazi ukuba uthando nguThixo.
God is love.
Amen.
See?
UThixo uluthando, yabona?
Now that then from this and then bringing this into the seven church ages.
Ngoku oko ukusuka apha size sithathe oku sikuzise kwisigaba ezisixhenxe zebandla.
God is building in seven church ages a bride for Christ.
Amen.
UThixo wakha isigaba ezisixhenxe zebandla umtshakazi kaKristu.
The Philadelphian, Thyatira, Pergamus, Samaria, Ephesus.
Uphumela ePhiladelphia, eThyatira, ePergamos, eSmyrna, eEphese.
A church age that Jesus said if the bridegroom come in the first watch or the seventh watch.
Amen.
All these virgins awaken.
Isigaba sebandla awathi uYesu ukuba umyeni uthe weza ngokuqala umlindo okanye wesixhenxe umlindo zonke ezintombi zavuka.
The virgins of Ephesus, Samaria, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea.
Zavuka intombi zaseEphesus, eSmyrna, ePergamos, eThyatira, eSardis, ePhiladelphia nasela udike.
Did you notice that? It was the seventh age that when he came and woke up those sleeping virgins.
Niqaphele lonto yayisisigaba sesixhenxe. Awathi weza ngaso wasivusa ezo ntombi izileleyo.
That brings them all the way back down to here. See?
Lonto izisa zonke ukusuka emva kuza apha, yabona?
For in this, through the years, ages, he has built a bride. Born a bride, begotten a bride on earth for Christ.
Kuba apha ukuphumela kule minyaka izigaba wakhe umtshakazi uzele umtshakazi uzele umtshakazi emhlabeni ongokaKristu.
And the same way that he begets this bride, he has begot individuals.
Kuyiloo ndlela inyeke azala ngayo lo mtshakazi uzele umntu ngamunye.
Now, I'm backgrounding this so that you will see when the sister's dream is being told.
Ngoku ndandlalela oku ukuze ndibe nako nibe nako ukubona xa lichazwa eliphupha lalo dade.
Now, these things here absolutely must be in the Christian before the Holy Ghost ever seals them.
Ngoku ezinto ngokuqinisekileyo zimelwe ukuba kumKristu ngaphambi kokuba umoya oyingcwele azitywine.
Before this comes down on top and makes a complete unit.
Ngaphambi kokuba kuhle oku kulapha entloko kuyenze ibe into enye epheleleyo.
Now, our sister's dream now.
Ngoku iphupha likadade wethu ngoku.
She was worried whether she had the Holy Ghost or not.
Wayehluphekile ecinga ukuba mhlawumbi unawona umoya oyingcwele okanye hayi.
When she laid down across the duofold where her husband was reading a paper.
Wathi akungqengqa phantsi anqamleze ibhedi esongwayo ngethuba umyeni wakhe wayefunda iphepha.
And she's got little ones as I have. And they're always making a noise and things.
Kwaye unabantwana njengokuba ndinabo kwaye bahlala besenza ingxolo nezinto ezinjalo.
So in this she fell asleep for approximately 10 minutes or 15 and she dreamed.
Kwaze kunjalo ke apha wasindwa bubuthongo ngokusondela kwimizuzu elishumi okanye ishumi elinesihlanu waphupha.
And she never could understand it or get it all together. From a year ago almost until this message was taught.
Akazange abe nakuliqonda okanye abe nakulihlanganisa ukusukela kunyaka owadlulayo ngokusondeleyo wade lo myalezo wabe uyafundiswa.
Then while I was teaching it all come back to her.
Kwaze kwathi ngethuba ndiwufundisa labuya lonke kuye.
And she dreamed that she was praying.
Waphupha ke ukuba wayethandaza.
She's walking the floor first before she dreamed and wringing her hands and thinking, Lord, have I got the Holy Ghost? Can you prove to me?
Kuqala wayehamba nje emgangathweni phambi kokuba aphuphe ehlikihla izandla zakhe esithi, Nkosi, ingaba nawo umoya oyingcwele ungandibonakalalisela oko.
Some says because that I shouted, or some says because I spoke with tongues.
Abanye bathi ngenxa yokuba ndiye ndakhwaza, abanye bathi ngenxa yokuba ndithethe ngelwimi.
We believe in all that.
Kwaye siyakholwa kuko konke oko.
But have I really got?
Kodwa ingaba ngenene ndinawo?
I believe in all those things, those virtues.
Ndiyakholwa kuzo zonke ezo zinto ezo zimo.
Speaking in tongues and shouting and all kinds of demonstrations.
Ukuthetha ngelwimi ukukhwaza nazo zonke iintlobo zezibonakaliso.
I believe in every bit of it.
Ndiyakholwa kuyo yonke loo nto.
But if it's there without this, there's something wrong.
Kodwa ukuba ukho ngaphandle kwale nto ingaba kukho undonakele.
You got a shell.
Ngoku yabona wena yabona uneqokobhe.
Notice, and she was worried about it, so she just laid down across the duofold where her husband was reading, and she went to sleep.
Qaphela wayehluphekile ke ngaloo nto ngoku wangqengqa phaya kwibhedi esongwayo apho umyeni wakhe wayefunda khona waze walala.
And she dreamed she is up on a mountain.
Waze waphupha ukuba wayephezulu entabeni.
And in this mountain, the best, I haven't got the paper before me, but I think it's like this.
Kwaye kule ntaba kwaku analo iphepha apha phambi kwam kodwa ndiyacinga uba lilolu hlobo.
She dreamed that she saw a rock box like a framework sitting right on top of this mountain.
Waphupha ukuba wayebona iliwa elifana nebhokisi lifana nomsebenzi wobungcibi kanye phezu kwale ntaba.
And her husband was just behind her.
Umyeni wakhe wayelapha kanye emva kwakhe.
And she saw a large man standing there with work clothes on, sleeves rolled up, bailing the most pure water that she ever seen and pouring into this box.
Waze wabona indoda enkulu imi apho inxibe impahla zomsebenzi igobile imikhono yayo iwaxaza awona amanzi akhe acoceka wakhe wawabona iwagalela kule bhokisi.
This rock box sitting in top of the mountain.
Le bhokisi yelitye yayihleli phezu kwentaba.
And the rock box would not hold the water.
Yabe le bhokisi yelitye ingakwazi ukwagcina amanzi.
And it rolled right out of there and it's boiled up all the trash and sticks and everything in there and boiled it out. And roll down the mountain.
Aqukuqela ke phuma apho ayibilisa yonke inkunkuma nenkuni nezinto ezinjalo ayibilisa yaphela ehla ngentaba.
And it rolled over her feet and she was standing right in that stuff. Only it didn't stick to her.
Ehla ke eza kunqamleza ezinyaweni zakhe wabena emikanye phakathi kulonto koko yayingancamatheli kuye.
And then she asked why the box didn't hold it.
Waze ke wabuza kuba kutheni nale bhokisi ingawagcini nje.
And the man said, that is not water, that's the Holy Ghost. And said, nothing will hold it.
Yaze yathi le ndoda asingomanzi lawa ngumoya oyingcwele. Yaze yathi akukho nto inokubamba.
And said, then he went back and got another big bucket, and it was full of honey. And poured the honey into that, so now it'll hold it.
Waze wathi, yaya, tata enye iemele, yabe izele bubusi. Yabugalela ubusi phakathi apho yathi ngoku iza kuyibamba le into.
And she thought that the box was a rock box is going to burst out and spill the honey. But it didn't.
Waze wacinga ukuba ibhokisi, ibhokisi yelitye yayiza kugqabhuka ibuchithe ubusi kodwa ayenza njalo.
And it finally stuck together and held it.
Ekugqibeleni yancamathelana yabubamba.
She turned and went down the mountain.
Waguquka wehla entabeni.
Going down the mountain. She stopped at the bottom of the mountain and looked back.
Esihlanga entaba njalo wema emazantsi entaba wakhangela emva.
She saw five streams of this pure crystal water, not contaminated by the things that it went through, still pure and clear, coming swiftly.
Wabona imisinga emihlanu yamanzi acwengileyo engangcoliswanga izinto awayihamba kuzo esacocekile ecwengile esihlanga santya.
Then it slowed up. Then almost fading out.
Aze ayekelela, aphantse aphela ke ngoko.
And she was wondering would it ever reach the bottom of the mountain, five streams, and she woke up.
Wayemangaliswa ukuba ngaba ayakufika na emazantsi entaba imisinga emihlanu waza wavuka.
I think that's just about close to being right, isn't it, Sister Shepherd?
Ndicinga ukuba oko kusondele kubeni kube njalo, akunjalo, Dr. Shepherd.
Now, no more than I picked up the letter and opened it, before I read it, I saw her dream.
Ngoku ndithe nje ukuba ndithathe lo letter ndiyivule ngaphambi kokuba ndiyifunde ndalibona iphupha lakhe.
That's the way dreams are interpreted.
Ngoku nantso indlela achazwa ngayo amaphupha.
Now many of you come to me with dreams and say things to me about dreams.
Ngoku abaninzi kuni baye bezisa kum amaphupha bathetha izinto kum malunga namaphupha.
I said, wait a minute, you never told it all. See?
Ndithi yima umzuzu. Awundixelelanga lonke, yabona?
Go back and pick it up.
Babuyele umva, balikhumbule.
Then, if you can't tell what you dream, how you know the interpretation's right or not?
Ukuze, ukuba unako, ukundixelela into oyiphuphileyo, ungandixelela njani ukuba ukuchazwa kuyinyaniso kanye hayi, yabona?
You've got to see the dream.
Ufanele ukuba ube ulibone iphupha.
A vision has to show the dream.
Umbono ufanele ukuba ulivelise elo phupha.
And when you see the dream that the person dreamed and can tell them before they tell you, then you know the interpretation.
Ukuze wakubona umbono, athe umuntu waliphupha, ube nako umxela engeka ukuxeleli, ngoko ke uyakwazi ukuchazwa kwalo.
Well, I think that's in the scripture also.
Ngoku ndikholwa ukuba loo nto isesibhalweni kananjalo.
Daniel one time, was that right? Said, yeah, I believe I just happened to think of that then.
UDaniel ngaxesha lithile kwangenjalo wathi ewe ndiyakholwa kwenzekile kuba ndiyicinge loo nto ngoko yabona.
But you always see the dream. Now, if the interpretation's right.
Kodwa uhlala ulibona njalo iphupha ngoku ukuba ingcaciso iyinyanisekileyo.
A person start telling you a dream, you need to stop him, say, wait a minute, and it was so and so, plus so and so, plus so and so.
Umntu uqala nje ukuxela iphupha ummise uthi yima umzuzu kwaye bekunje nanje. Kwaba nje nanje kwaphinda kwanje nanje.
And then you say that's exactly right, see?
Ukuze uthi injalo kanye lonto yabona.
A man the other day was trying to tell me a dream that he dreamed. He said
enye indoda ngenye imini ayizama ukundixelela iphupha eyaliphuphayo yathi ke yathi
I said, now, brother, why did you leave out that other part?
Ndathi ngoku mzalwana uyishiyele ntoni enye indawo leya?
The what other part?
Yathi eyiphi enye indawo?
I said, you dreamed that you threw a rock up in the air and I shot it and got some mind.
Ndathi uphuphe ukuba uthula ilitye emoyeni ndaza ndalidubula ndaphandlwa lelinye.
He said, that's exactly the truth, brother Branham.
Yathi yinyaniso kanye leyo mzalwana uBranham.
And they just picked the last part of it out yesterday.
Bathathe nje indawana yokugqibela yalo izolo.
So there you are. See, while you don't tell the truth of it.
Gogo nanso ke yabona uyabona kutheni ungayeki ungathethi inyaniso ngalo.
But you see, it always reveals back what tells you your dream, what you dreamed.
Kodwa uyabona soloko ityileka loo nto ixelele iphupha lakho into oyiphuphileyo.
Then you know it's right.
Ngoko ke uyazi ukuba inyaniso.
Now, here's interpretation of her dream.
Ngoku nansi ingcaciso yephupha lakhe.
She was bothered about the Holy Spirit.
Wayehlupheka malunga nomoya oyingcwele.
Now, in so much as she seen the box on top of the mountain was the rock. Rock box is rock confession.
Ngoku kangangokuba ekuboneni kwakhe la bhokisi encotsheni yentaba yayililitye. Ibhokisi yelitye lilitye lovumo.
Now, like Jesus said in the scripture, he said, Peter said, Jesus said, who does man say I, the Son of Man, am?
Ngoku nje ngoba uYesu atsho esibhalweni wathi uPetros wathi uYesu wathi bathi ndingubani na mna nyana womntu wabantu.
One said, thou art Elias, Moses, and so forth.
Omnye wathi ngu-Eliya noMoses njalo njalo.
And he said, but who do you say I am?
Waze wathi ke nina nithi ndingubani na mna.
He said, thou art the Christ, the Son of the living God.
Waze wathi unguKristu unyana kaThixo ophilileyo.
Now some people say, now the Catholic Church says, the Roman Catholic Church says, that the rock was that Jesus said, upon this rock I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against it.
Abanye abantu ngoku ikaya yamakatolika ithi ibandla laseRoma lamakatolika lithi yena into elaliyiyo ilwalwa yayinguYesu awathi ndiyakulakhela phezu kolwalwa ibandla lam namasangalo afileyo akayiloyisa.
They said it was upon Peter. And Peter was that rock, because Peter means little stone.
Bathi kwaku phezu koPetros, uPetros ke wayelelo lwalwa ngokuba uPetros uthetha ilitye elincinane.
On this little stone I'll build my church.
Kwaye phezu kweli litye elincinane ndiyakulakhela ibandla lam.
And upon Peter, the apostolic succession, they built the church.
Phezu koPetros ke bathi ukulandelana kobupostile balakha ibandla.
Then the Protestant church says that's wrong. That it was upon himself he built the church.
Ukuze ibandla lamaProtestant lithi imposiso leyo kwakuphezu kwakhe ngokwakhe apho walakhela khona ibandla.
Now, not to be disagreeable, but to my way of seeing it, it's both wrong.
Ngoku ingeko kuzama nje ungavumelani kodwa mna indlela endiyibona ngayo zimposiso zombini ezo.
Because he never built it upon Peter, neither did he build it upon himself, but it's upon Peter's revelation of who he was.
Ngokuba akazange alakhele phezu koPetros, engazange alakhele phezu kwakhe, koko kuphezu kwesityilo sikaPetros sento awayeyiyo.
See, who does man say, I, the Son of Man?
Yabona, bathi ndingubani na mna nyana womntu abantu.
Thou art Christ, the Son of the living God.
Wena unguKristu unyana kaThixo ophilileyo.
Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood has not revealed this to you.
Unoyolo Simon nyana kayona inyama negazi azikutyilelanga oku. Iziko elithile lemfundo yabona.
But my Father which is in heaven has revealed to you.
Ngoko ngoba osezulwini okutyilileyo oku kuwe.
Thou, Peter, upon this rock of confession, upon this revelation, I'll build my church.
Wena unguPetros ndiyakulakhela phezu kolulwalwa lwesivumo phezu kwesityilelo ibandla lam.
And that's been each church age has had that rock confession on up to this rock confession of the Lady Ostia.
Oko ke kwabanjalo isigaba ngasinye sebandla besinalo olulwalwa lwesivumo oko ukuza kulwalwa lwaseLaodike.
And now you cannot
make a holy church. There's no such a thing as a holy church or holy organization. The Holy Spirit can be preached in it, but in there you find good and bad, renegades and different and everything else.
Umoya oyingcwele ungashunyayelwa kulo kodwa khona apho ufumana abalungileyo nababi indlavini abangaqondakaliyo nayo yonke into.
So our organization will not hold.
Ngoko umbutho awunako ukubamba nto.
You can say, we got it. None of the rest of them has it.
Awuna kuti sinawo akukhona mnye kuyo onawo.
No, sir.
Hayi mhlekazi.
The Holy Spirit is poured out on individuals.
Umoya oyingcwele ugalelwa kumntu ngamnye.
It's the individual.
Koko umntu ngamnye.
So therefore the rock, this Latter-day Pentecostal church, which has received the Holy Spirit, they did at the first.
Ngoko ke ilwalwa kulomhla ugqibela webandla lakwamoya elibamkele umoya oyingcwele njengoba benzayo ekuqalekeni.
All down through the ages, they received the Holy Spirit, but not in the measure that they have it now.
Ukusukela ezantsi kwezinye izigaba bamamkela umoya oyingcwele kodwa kungengawo umlinganiselo abanawo ngawo ngoku kuba kukubuyiselwa kokwakuqala njengokuba sithatha isiphatho sekukhandlela ualpha noomega.
How they lit the first candle, it went higher and higher, got dimmer and dimmer, and then come back again, see, first and last and so forth.
Indlela ababelayita ngayo ikhandla lokuqala lalisiya linyuka ngokunyuka lize liye lisiba luthuzula ngokuba luthuzula libuyele ekuqalekeni kwakhona yabona okokuqala nokugqibela njalo njalo.
Now, but in this church age, the message is being poured into the church.
Ngoku, kodwa kwesi sigaba umyalezo uyagalelwa ebandleni.
But the church body itself, in all together, like this tabernacle, we'll say. That's where she comes to church.
Kodwa umzimba webandla ngokwawo ngokupheleleyo njengokuba ilomnquba singatsho kulapho ahamba khona inkonzo.
This tabernacle is not a Holy Ghost tabernacle.
Lomnquba awungomnquba womoya oyingcwele.
There's no such a thing.
Akukho nto injalo.
Individuals that come into this church is Holy Ghost tabernacle.
Ngabantu ngabanye abahamba kule nkonzo abayiminquba kamoya oyingcwele.
They are tabernacles that contain the Holy Ghost, but not the church in the body of group.
Bayiminquba ephatha umoya oyingcwele hayibandla ngokomzimba weqela.
Therefore it runs out.
Ngoko ke uyaphuma uphalale.
But what this man who was pouring the water, the messenger to the church, pouring the message into the church.
Kodwa yintoni le ndoda iwagalelayo amanzi umthunywa oya ebandleni ugalela umyalezo ebandleni.
But what was the water doing? It was boiling out all the trash that was in it.
Kodwa ayesenza ntoni amanzi ayebilisa kuphume yonke inkukuma eyayikulo.
That's what the Holy Spirit does, boils it up.
Yiloo nto ayenzayo umoya oyingcwele kukubilisa.
Now the honey represented brotherly love, brotherly kindness, which is this age.
Ngoku ubusi babumele uthando lobuzalwana. Uthando lobuzalwana nto leyo isesi sigaba.
You just got to tell me. See? A brotherly kindness, the age that we live in now.
Bendisandula ukunixelela yabona ngothando lobuzalwana esi sigaba siphila kuso ngoku.
Now, you might say, look, I sure don't like Brother Neville. I sure don't like Brother Jones. I don't like Brother so-and-so. And something like that.
Ngoku usenokuthi kangela animthandi ngoqinisekileyo umzalwana uNeville. Okanye ngoqinisekileyo andimthandi umzalwana uJones. Andimthandi umzalwana uSmanuba nento ethile lelo hlobo.
But just let something happen to him. Well, your heart's broke.
Kodwa makwenzeke nje into ethile nje kuye. Umzalwana inhliziyo yakho iyakwaphuka.
It is there to kill you. See?
Isuka nje ifune ukubulala, yabona?
We can obtain brotherly kindness and feeling for one another. See?
Sinako ukufumana uthando lobuzalwana, sivelane omnye nomnye, yabona?
But to maintain in a group of people.
Kodwa ukulugcina lukwiqela labantu.
Why do you care for that, brother?
Kuthe nje umkhathalele lamzalwana.
Because you broke bread with him at the altar, as you will tonight.
Kungenxa yokuba uqhekezele neyisonka naye apha esibingelelweni njengoba nizakwenza ngokuhlwanje.
You fellowship with him.
Uyadlelana naye.
You shook his hands, you worship with him.
Nibambana izandla udumisa kunye naye.
He's your brother.
Ungumzalwana wakho.
And he might do something in the flesh that you would disagree with.
Usenokuba wenze into enyameni ongena kuvumelana nayo.
Because you just kind of still what you oughtn't to do, but shun him a little.
Ngokuba uhlala nje into leyo ungamelwe ukuyenza koko umphepha kancinane.
But in the bottom of your heart, if something happened to that brother, it would just nearly kill you. Or that sister.
Kodwa emazantsi enhliziyweni yakho ukuba kukho into eyenzekileyo kulo mzalwana ingaphantse ikubulale okanye lo dade.
I'm an old man.
Ndilixheko.
I was once young and now I'm old.
Ndandike ndamtsha kungoku nje ndimdala.
I've seen it down to the age do that.
Ndikubone kuso sonke isigaba oko kusenzeka.
Hear people say, oh, I just won't have no more to do with him.
Ndive abantu besithi kulungile andisayikuphinda ndibe nanto yakwenza naye.
And something happened to that man, it nearly kills him.
Kuze kwenzeke into kuloo ndoda iphantse kumbulala lo mntu.
He thinks, oh God, I'll let my precious brother go without making friends with him and see again.
Ucinga oh uThixo ndenze kuba umzalwana wami othandekayo ahambe ngaphambi kokuba ndibe ndenze ubuhlobo kunye naye yabona.
He is brotherly love. It looks like it won't stick, but it does stick.
Yabona luthando lobuzalwana lukhangeleka ngokungathi alinakuhlala kodwa luyahlala.
The honey, it sticks.
Ubusi buyahlala.
Now, in so much that she come from there down the hill to the bottom of the hill.
Ngoku kwindima yokuba ebephuma apho esihla ngenduli ukuya ezantsi.
Now this glorious water was gushing over the hills in five streams.
Ngoku lamanzi anobuqaqawuli ayempompoza ngapha yakwenduli engamasebe amahlanu.
Now five is a number of grace.
Ngoku isihlanu linani lobabalo.
J-E-S-U-S, F-A-I-T-H, G-R-A-C-E, see?
J-E-S-U-S, F-A-I-T-H, G-R-A-A-C-E. Yabon?
Five is the number of grace.
Islanu linani lo babalo.
Five streams was pouring from up here at the trough down to your...
Imisinga imihlanu yayiphuma apha kumsele ukuphumela apha.
Each one of these ages had that rock confession.
Kwaye ngasinye kwezigaba sasinalo ulwalwa lovumo.
The saints are sleeping, waiting, 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 waiting. See, on to this age.
Abangcwele balele, balindile, balinda, balinda, balinda. Yabona kude kufike esi sigaba.
But soon the Holy Ghost being poured out from Christ will come and will seal up the church. Then the church will be raptured.
Kodwa kutshanje umoya oyingcwele othe wagalelwa uphuma kuKristu uyakuza aze atywine ibandla ukuze ibandla libe liyaxwilwa.
It will be a complete unit of God, a bride for Christ, who will be the head of all things.
Iyakuba liqela elixhobileyo eligqibeleleyo likaThixo, umtshakazi kaKristu oya kuthi abe intloko yezinto zonke.
You follow me now?
Niyandilandela ngoku.
Now she was wondering. Now in her dream, she was wondering, will this little stream ever get to the bottom? See?
Ngoku ebemangalisiwe. Ngoku ephupheni lakhe ebemangalisiwe. Ingaba lo mfula namncinane, ingaba lo msinga mncinane uyakufika phaya ezantsi. Yabona?
It was drying up.
Wawusiya usoma.
Now, being as she herself.
Ngoku ekubeni kuye ngaphakathi.
Now here's what I want you to get to now.
Ngoku nansi into endifuna ukufika kuyo ngoku.
She herself was wondering about her own self. Did she have the Holy Ghost?
Yena ngokwakhe wayehlupheka malunga nesiqu sakhe. Ingaba wayenawo na umoya oyingcwele.
Now shun saying this a few days ago, thinking that the church would be spiritual enough to catch it.
Ngoku ndikucezele ukuthetha ngoku iintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ndicinga ukuba ibandla lingaba lelo moya ngokwaneleyo ukuba likubambe.
Maybe I better turn this tape off right now. But because I don't want to get out amongst the brethren.
Mhlawumbi kungcono ndisicime sishicilele mazwi ngoku. Kodwa ngokuba andifuni ukuba ifikelele phakathi kwabazalwana.
You could speak with tongues, you could shout, you could dance, you could cast out devils, do anything you want to, and still not have the Holy Ghost.
kodwa ubunokuthetha ngelwimi ube nokukhwaza ube nokuxhentsa unganako ukuzikhupha idemoni wenze nantoni ufuna ukuyenza ube nangoko ungenawo umoya oyingcwele.
Didn't them disciples come back rejoicing and shouting because the devils are subject unto them?
Abazange abafundi babuye bevuya bekhwaza ngenxa yokuba idemoni zazibathobela.
And Jesus right among them was Judas.
Was it uYesu kanye phakathi kwabo kwakukho uJudas?
Did not Jesus say in that day when he comes that many will come to me and say, Lord, have not I cast out devils and in your name done mighty works? And I'll say, depart from me, you workers of iniquity, I didn't know you.
Akazange uYesu atho ngaloo mini ekufikeni kwakhe ukuthi baninzi abaya kuza kum. Bathi inkosi sasingathi egameni lakho sakhupha idemoni senza imisebenzi emikhulu yamandla ndaye ndiyakuthi mkani kum ninabenzi bobugqwetha andizange nazi.
Those things are not indications of the Holy Spirit.
Ezo zinto asosibonakaliso sikamoya oyingcwele.
By the fruit you shall know them.
Niyakubazi ngeziqhamo zabo.
Now, you say, Brother Branham, should we speak with tongues?
Ngoku uyakuthi wena mzalwana uBranham, ingaba sisimelwe na ukuthetha ngelwimi?
Absolutely. That's gifts of God.
Ngokuqinisekileyo, zizipho zikaThixo ezo.
But those gifts of God without these virtues in them makes a stumbling block to the unbeliever.
Kodwa ezo zipho zikaThixo ngaphandle kokuba kubekho isimo kuzo, senza isikhubekiso kongakholwayo.
It's not accepted by God.
Azamkeleki kuThixo.
This has to be first.
Oku kumele ukuba kokokuqala.
And when you have faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, and brotherly love, then the Holy Ghost comes down and seals you as a unit.
Ukuze wakuba unalo ukholo isidima ulwazi ukuzeyisa umonde ukuhlonela uThixo nokuthanda abazalwana, ngengoko umoya oyingcwele uyeza ukutywine ube lihlelo lokulwa.
As Satan is, he seals the church ages as a unit.
Kanye njengokuba etywina ibandla lezigaba zebandla ukuba zibe lihlelo elinye.
The way he makes his bride is the way he makes his individual.
Yindlela yenza ngayo umtshakazi wakhe yile ndlela yenza ngayo umntu wakhe ngamnye.
Made out of the same material like Eve was made out of Adam, a rib from the sun.
Benziwe ngento enye njengokuba uEva wayenziwe ngokuphuma kuAdam ubambo olusuka ecaleni lakhe.
Here is the thing that you have to have first.
Nazi izinto ekumelwe ukuba ube nazo ukuqala.
You can't impersonate them. You can't imitate them.
Awunako ukuzilinganisa. Awunako ukuzenzisa ngazo.
They've got to be God-sent and God-born.
Zifanele ukuba zithunyelwe nguThixo, zazalwa nguThixo.
Imitation only causes confusion.
Ukuzenzisa kudala ukudideka kuphela.
It's like I said, could you imagine seeing a buzzard sitting there with a dove feather stuck in his wings? They see him a dove.
Kunjengokuba ndatshoyo. Unganako ukuqikelela ubona isangqa sihlele apho sinentsiba zehobe ezincamathele ezimpikweni zaso sisithi yabona ihobe.
He's not a dove, he's a buzzard. Vulture.
Asililo ihobe sisangqa eso ixhalanga.
Could you imagine a blackbird with a peacock feather in his wings and saying, see?
Unganako ukuqikelela intaka emnyama ifake intsiba zepeacock emaphikweni ayo ize ithi yabona?
That's something he's stuck in.
Into ethile esiyimiliseleyo leyo.
But it has to come from the inside out and produces Christianity.
Kodwa kumele ukuba ibe into ephuma ngaphakathi ukuza ngaphandle ivelise ubuKristu.
God, by the power of the Holy Spirit.
UThixo ngamandla akhe umoya oyingcwele.
Our sister had her feet wet when she got the bottom.
Udadewethu zaba manzi inyawo zakhe akufikelela emazantsi.
All of us know Sister Shepherd to be a charitable.
Songe siyamazi uDadu Shepherd ukuba ungono thando.
Her house is open.
Indlu yakhe ivulekile.
Her brother, I don't care if it's a bum beggar or whatever it is, they'll feed him, do anything they can to help him along.
Umyeni wakhe umzalwana andikhathali nokuba ngumntu osisibhadubhadu umngqibi okanye nantoni na, baya kumpha ukudla benze nantoni na, baya kumpha ukudla ukumnceda.
Oh, God accepted that. Her foundation part.
Oh, uThixo uyamkele loo nto. Indawo yakhe esiseko.
And here's, now get this lesson.
Naku ke ngoku nasi sifundo.
Here is what's wrong with the journal for this.
Nansi into engundonakele nge I benifanele ukusicima kule ndawo.
Here's what's wrong with the Branham Tabernacle.
Nansi into engundonakele ngomnquba ka Branham.
You see, there is two different kinds of faith.
Uyabona kukho indidi ezimbini zokholo.
There's two different kinds of virtue. As I had the other day.
Kukho indidi ezahlukeneyo zesimo njengoba bendithethe ngazo ngenye imini.
Two different kinds of knowledge.
Indidi ezimbini zolwazi.
Two different kinds of temperance.
Indidi ezimbini zokuzeyisa.
One thing is probation.
Omnye ucinga ukuba kukuthintelwa.
Because that ain't the kind of temperance that God's talking about.
Mamelwe, loo nto asikho kuzeyisa athetha ngako uThixo.
That ungodly, uncontrollable temper you got me. Now that's not, that's back first.
Kongena uThixo umsindo ongalawulekiyo onawo nezinto zolo hlobo ukuphindisa ukuxambulisane.
Patience and so forth, there's a mockery of it. A pretending to be.
Umonde nezinto ezinjalo kukho ukuphoxisa ngawo kukuzenza ngathi.
A nature given faith, a nature given virtue.
Ukholo lwemvelo nesidima esesemvelo.
There's a nature given temperance.
Kukho umonde ongowemvelo.
All these things, a nature given.
Nazo zonke ezinye izinto zibe siziphiwe imvelo.
And the biggest part of our faith is mental faith.
Eyona ndawo inkulu yokholo lwethu lukholo lwengqondo.
By hearing the word, it brings us to a mental recognition of God.
Ngokuva ilizwi si oko kusizisa ekumqondeni uThixo ngokwengqondo.
But if this coming from above, oh brother, if it ever strikes this, there is a godly spiritual faith.
Kodwa ukuba oku kuhlanga senhla, oh mzalwana, ukuba kuthe kwachaphazela oku kukholo buThixo ukholo lokomoya.
Then, what does that faith do?
Olo ke, lwenza ntoni?
That faith recognizes only the word.
Olo kholo, luqonda kuphela ilizwi.
No matter what anything else says, it only recognizes the word.
Akuna msebenzi nokuba nantoni na ithini na luqaphela kuphela ilizwi.
Because in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God.
Ngokuba ekuqalekeni ubekho ulizwi wayenguThixo, ulizwi wayenguThixo.
And the word is still God.
Kwaye ilizwi lisenguThixo.
And the word was made flesh and dwelt among us.
Ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu.
And when the word itself is pouring into our faith, our mental faith becomes a spiritual revelation.
Litke ilizwi ngokwalo lakugalelwa kolo kholo lwethu, ukholo lwethu olo lwengqondo luba sisitshilelo sokomoya.
And upon this foundation, I'll build my church.
Ndaye ndiyakulakhela phezu kwesiseko ibandla lam.
Not upon a mental conception of church joining, a mental conception of that.
Yabona? Hayi phezu kokuqonda ngokwengqondo ukujoyina icawe, ukuqonda ngokwengqondo kwaloo nto.
But on the revelation.
Koko phezu kwesityhilelo.
When them streams of grace has poured into that mental faith that you got.
Xa ithelo misinga yobabalo yagaleleka kukholo lolwengqondo onalo.
Whereupon this is spiritual revelation. I'll build my church. And the gates of hell can't prevail against it.
Koko phezu koko isityhilelo sokomoya ngiyakulakhela ibandla lam namasango labafule akayikuloyisa. Yabona?
That shows they would be against it, but I'll never prevail.
Oko kubonisa ukuba bayakuchasana nalo koko abanakoyisa.
Oh, what a glorious thing.
Oh, yinto eyintsikelelo kanjani leyo.
Now, see, the faith, these five streams.
Ngoku, yabona, ukholo le misinga mihlanu.
I had a piece of chalk here, but I guess he never brought it out.
Bendine sunzu le chokwe hapo kodwa ndiyaqikelela kuba akalizisanga.
But the five streams you see coming out through here tapers this together.
Kodwa le misinga mihlanu uyibona isihla iphuma hapa ihlanganisa oku kube kunye.
It's been the Holy Spirit that made the Ephesus church.
Ibe ngumoya oyingcwele oyenza ibandla lase Ephesus.
It was the Holy Spirit that birthed the Samaritan church.
Yayingumoya oyingcwele owatshisa ibandla lase Smyrna.
The Holy Spirit that gave the Pergamus church and the Thyatira church in the dark ages.
Yayingumoya oyingcwele owanika ibandla lase Pergamus nebandla lase Thyatira kwizigaba zobumnyama.
It's the Holy Spirit that's built that bride. The elect is pulled out of all the organization systems down through the ages like that.
Kumoya oyingcwele owakhela umthakazi lo awunyulwe wakhutshwa kulo lonke ihlelo nenkqubo konke ukuphumela kwezo zigaba ngokunjalo.
There's an elected, a predestinated bride of Jesus Christ that the Holy Spirit has called out the elect.
Kwaye kukho owanyuliweyo owanyulwa kwangaphambili umthakazi kaYesu Kristu athi umoya oyingcwele wambiza.
And it's been the Holy Ghost in this age, that age, that age, that, 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 onto the top.
Amen.
the Holy Spirit.
Ibingwele ngwele kwesigaba esiya sigaba esiya sigaba esiya 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 ukuya kutsho enhloko umoya oyingwele.
Now as in the individuals these virtues and things are knowledge and tempers is added to our faith.
Kengoku njengabantu ngabanye ezimo nezinto ezinjalo lwazi nokuzeyisa songezelelwa kukholo lwakho.
Then when the capstone comes the Holy Spirit
Ukuze xa lityela fika lityele ntloko umoya oyingcwele akutywine kuhlangane.
That is the baptism of the Holy Spirit.
Luko ubhaptizo lomoya oyingcwele.
That's why it's so short today.
Yiyo loo nto kufutshane kangaka namhlanje.
Let me see here, I got some text down here.
Makhe ndibone apha ndinazo izihloko zibhalwe apha.
Let's see, I had a picture drawn here. For her dream.
Masibone bendinomfanekiso ozotyweyo apha wephupha lakhe.
You can't see it from there.
Yabona, awunakubona ulapho kuloo ndawo.
Now, coming from the Holy Spirit, what has come?
Ngoku kuphuma kumoya oyingcwele oku kufikileyo.
Then he will give you supernatural faith, spiritual faith, that here at the bottom.
Ukuze ke yena akunike ukholo olungaphezu kwendalo, ukholo lolomoya.
Then that spiritual faith recognizes only the word.
Ukuze ukholo olo kholo lolomoya luqaphele kuphela ilizwi.
No matter what anybody else says, they don't do no good.
Akunamsebenzi nokuba ubani ongomnye uthini na aluncedi lutho.
That only knows the word.
Lona lwazi kuphela ilizwi.
But somebody say the days of miracles is past. That faith only knows the word.
Ukuba kukho umuntu othi insuku zemangaliso zidlule, olo kholo lwazi kuphela ilizwi.
Somebody says there's no such thing as baptism of the Holy Ghost. That faith only knows the word.
Omnye umuntu uthi akukho into njengobhaptizo lomoya oyingcwele, olo kholo lwazi kuphela ilizwi.
That's real spiritual faith, you see. That's right.
Lukholo lokwenene lomoya, uyabona? Injalo loo nto, uyabona?
It only knows the word.
Lwazi kuphela ilizwi.
Man. That was number one.
Kengoko ibinto yokuqala ke leyo.
Number one. Coming to you, your mental faith, right here, comes the Holy Spirit coming down into your mental faith, making it a spiritual faith.
Into yokuqala engena kuwe ukholo lwakho lwengqondo kule ndawo kanye. Uyangena umoya oyingcwele esihla engena kukholo lwakho lwengqondo elwenza ukholo lomoya.
Then the spiritual faith only recognizes the word.
Ukuze ukholo lomoya luqaphele kuphela ilizwi.
Now, number two, three.
Ngoku into yesibini, esithathu.
Then you'll have spiritual You have the Holy Spirit and will seal all these things into you as that Holy Spirit covers this.
Uyakwamkela okomoya ayakuba uyakuba nomoya oyingcwele ukuze utyunele zonke izinto kuwe njengoba umoya oyingcwele uyigquma lento.
From your faith up to the Holy Spirit seals you in with Christ.
Amen.
Then you become one.
Usuka kukholo lwakho ukuya kumoya oyingcwele ukutywina akudibanise noKristu ukuze nibe banye. Amen. Susa le nto endleleni ilukhune ezingalweni zakho.
You become one.
Niba banye.
See, you and Christ
Amen.
Live together.
Yabona? Wena noKristu niphila kunye.
At that day you know that I'm in the Father in me, I in you and you in me.
Kengalo mini akwazi kuba mnandi kuye uba unoba ukum mnandi kuni nani ni kum.
Then that's a sealed unit of the Lord God.
Ngoko naluluhlu olutywiniweyo lwenkosi uThixo.
And then they are vindicated and placed.
Ngoko bayangqinelwa babekwe ngokwendawo zabo.
When that time takes place, they become vindicated. Sons and daughters of God.
Lakubali fikile elo xesha baba ngonyana nentombi ezingqinelweyo zikaThixo.
Do you remember over in the book of Matthew, the 17th chapter, the first to the fifth verse, Jesus on Mount Transfiguration?
Niyakhumbula ngapha encwadini kaMateyu isahluko seshumi nesixhenxe ivesi yokuqala ukuya kweyesihlanu uYesu ephezu kwentaba yotshintsho.
You've heard me. Hear ye him, the sermon I just heard about a year ago preached. Become so popular. Hear ye him.
Nakanandiva mveni yena lo ntumayelo benisandula apha malunga nonyaka odluleyo ndiyishumayela yabaluleka oluhlobo mveni yena.
The placing of a son in Ephesians 1:5. Also God has predestinated us unto the adoption of sons.
Ukubekwa konyana kuma Efeso sahluko sokuqala verse yesihlanu kananjalo uThixo usinyule kwangaphambili esinyulela ukwenziwa onyana.
See, a family, when a son is born into it, it's a son man.
Yabona usapho xa unyana ezelwe kulo ungunyana ngokona ngoko.
But that son had tutors to raise it.
Kodwa lo nyana uba nabahlohli bokumkhulisa.
And if that son never did come to the to be the right kind of a son, he never become heir.
Ukuze ukuba lo nyana akakhange afikelele kwi ukuba abe luhlobo olululo lo nyana akazi abe indlalifa.
But if he was the right son and the son that would obey his father, then that son was adopted or placed positionally.
Kodwa ukuba ube ngunyana onguye nonyana uyakumthobela uyise ngoke lo nyana wayebangwa okanye abekwe ngokwendawo yakhe.
He became heir of what the father had.
Wayeba indlalifa yezinto uyise oyenazo.
And that's what God was doing on Mount Transfiguration.
Nantso ke into uThixo awayeyenza kwintaba yotshintsho.
When he took his own son after he had been proven to be the right son. See, and stood all temptations.
Ngethuba wathatha wakhe unyana emva kokuba wayeqondakalalisiwe ukuba ungunyana onguye yabona kwaye wayemelene nezilingo.
He took him up on Mount Transfiguration and overshadowed him.
Wamthabatha wamsa phezu kwentaba yotshintsho wamgubungela.
In the Old Testament they took a son dressed him in a nice pretty garment and set him out before the public.
Uyazi ku Testament endalo babemthatha unyana anxityiswe ingubo enhle ebukekayo bambeke phandle phambi kwabantu.
And they had a ceremony of placing, or we call it adopting.
Babe banetheko lokummilisela okanye singalibiza ngokuthi kukumbanga.
In Galatians there a plain thing Paul refers to it as adopting son.
Kuma Galati paya ndibucinga ngoPaulo songcwele ebhekisela kwinto yokubekwa konyana.
But placing a son, ministers will understand, and spiritual Bible readers, a placing his son.
Ngokubeka unyana abalungiselele baya kuyiqonda lonto nabantu abangabafundi beBhayibheli ngokomoya ukubekwa konyana.
In other words, the son was a son when he was born.
Ngamanye amazwi unyana wayengunyana kwasekuzalweni kwakhe.
That's where our Pentecostal people made their mistake.
Nako apho abantu bethu bakwamoya benza impazamo yabo khona.
Being born into the family by the Holy Ghost, that's right.
Ukuzalelwa kusapho ngomoya oyingcwele ilungile lonto.
But then we must be the right kind of children tutored by the right tutor.
Amen.
See, kodwa ke kufanele ukuba sibe uhlobo olululo lwabantwana sifundiswe ngumhlohlo onguye yabona.
Now, if a man back in the old age thought of his son, he wanted to be a right kind of son, he got the best tutor he could find, the best teacher.
Ngoku kuba umuntu phaya kwisigaba sakudala wayecinga ngonyana wakhe abe efuna abe uhlobo olululo lonyana wayefuna wena mhlohlo unguya nokumfumana umfundiso ngoyena yena.
Because he wanted his son to come up to be like his daddy.
Kuba wayefuna unyana wakhe kuba khuliswe abe njengotata wakhe yabona.
So he got the right tutor.
Ngoko wayefumana umhlohlo onguye.
Now if a man on earth would think of the best tutor, how about God our Father?
Ngoku ukuba umuntu emhlabeni angacinga ngoyena mhlohlo unguye kunjani ngothixo oba wethu.
And he never got bishops and cardinals and priests.
Ngoku akazange abe nobhishopu obhishopu bakhulu nabapriste.
He got the Holy Ghost to be our tutor.
Kwaba nomoya oyingcwele ukuba abe ngumhlohlo wethu.
And the Holy Spirit is our teacher.
Kwaye umoya oyingcwele ungutishala wethu.
And he's in the church and he takes message to the Father.
Kwaye yena usebandleni kwaye uthabatha umyalezo awusekubawo.
And then what if the father, the tutor, come up and said, well, father,
ukuze ke kungathini ukuba uyise umhlohlo uyenyuka athi ke bawo.
I ain't gonna get some kind of a tutor that wants a straw in his hat, you know, a feather we call it.
Ngoku akasayi kufumana uhlobo oluthile lomhlohlo oluya kufuna ukuzenza mkhulu yazi isithaba njengoko sikubiza oko.
Say, oh, if I tell the father something about that little boy, he's a renegade anyhow.
Athi, oh, ukuba ndiyakuxelela uyise into malunga la nkwenkwe incinane indlavini phofu.
If I tell the father might give me a raise.
Kodwa ukuba ndimxele uyise usenonginyusela.
That ain't the right kind of a tutor.
Lo asilohlobo olululo lomhlohlo.
The right kind of a tutor is honest. Tell the truth.
Uhlobo olululo lomhlohlo lunyanisekile luthetha inyaniso.
Then the Holy Ghost tells the truth when he comes before God to us. Yeah.
Kwaye umoya oyingcwele uxela inyaniso akufika phambi kothixo ngathi ewe.
So he comes up.
Ngoko uyenyuka.
Why do you think he'd brush today to say, your daughters are all cutting their hair? He's holding that.
Hey.
Ucinga ukuba nganentloni namhlanje ukuthi intombi zakho zonke zicheba inwele. Ube uzixelele ukuba singazichebi.
Your sons are so organized minded, they just simply can't see one to the other now.
Onyana bakho banengqondo yombutho ababonani konke konke kwaye o
And they're adopting this for this and this for that.
Basibangela oku ngenxa yoku noku ngenxa yoku.
I must blush.
Indlela nokuba unenhloni ngayo.
But how that tutor would love to come and say, oh my, that son's a real son. He's just like the father.
Kodwa indlela yakuthanda ngayo lo mhlohlo ukuza athi, oh bethu, lanyana unginyana wenene, ufana nqwana oyise.
Oh, how he loved to say that, see.
Oh, indlela nokuthanda ngayo ukuthetha oko, yabona?
Then the father swells out in pride and says, this is my son.
Ngoko uyise uyavuthelana liqhayiya athi, lo ngunyana wam.
That's exactly what God did on Mount Transfiguration.
Yilonto kanyawo yenzayo uThixo phezu kwentaba yotshintsho.
And notice that appeared Moses and Elijah.
Uyaqaphela kuba kwavela uMoses noElia.
And Peter all excited, the supernatural is done. Peter got excited.
Waze uPetros enomdla kakhulu. Kokwa kusenziwa ungaphezu kwendalo. UPetros waba nomdla kakhulu.
Let's build three tabernacles, one for you and one for Moses and one for Elijah.
Wathi, masakhe iminquba ibe mithathu. Omnye ibe ngowakho, omnye ngowaMoses noElia.
While he was yet speaking, God showed up.
Amen.
Wathi esathetha, uThixo wamvala umlomo.
He said, this is my beloved son. Whom I more please, hearing him.
What? Long nyana wamo indanda. And kolswe kukhlala kuye. Mveni yena.
See, God put himself in the background and this is my son.
Yabon, uThixo wasibanda kanye waze. Long nyana wamo.
Moses represent the law.
UMoses wayemele umthetho.
The prophets represent his justice.
Aba prophet babemele ubulungisa bakhe.
We could not live by his law.
Sasingena kuphila ngumthetho wakhe.
We could not live by his justice.
Sasingena kuphila ngobulungisa bakhe.
I don't ask justice, I want mercy.
Amen.
Not justice.
Yeah.
Andicela ubulungisa, andicela inceba, hayi ubulungisa.
I can't keep his law.
Andinako ukugcina umthetho wakhe.
And I can't meet his justice.
Kwaye andinako ukumelana nobulungisa bakhe.
But I need his mercy.
Koko ndiswele inceba yakhe.
And God said, the law and justice has been met in him.
Kwaye uThixo wathi umthetho nobulungisa ugcinwe kuye.
He's my beloved son. Hey him.
Ungunyana wam oyintanda, mveni yena.
That's him, that's the one.
Kuye lowo, kuye kanye lowo.
Now in the Old Testament, when that son was adopted, are placed into the family. His name was just as good on the check as his daddy's was.
Ngoku kwiTestamente endala xa lo nyana wayebangwa okanye emiliselwa kusapho, igama lakhe lalulunga kwicheck kanye njengokuba linjalo elikatata.
Yes, sir.
Ewe mhlekazi.
They had a ring and there's a sign, signet.
Babengena, babenomsesane ngezonsuku, umqondiso, istamp.
And they put on it, place it, that was a signet.
Kwaye babechica kuso, sokuchica ukuze, repeat, Kwaye babechica kuso. Masibeke, yayisistamp eso.
That was just as he wore his daddy's ring. His signet. And that was just as good as his daddy's.
Yayilu Paulo, wayinxiba umsesane kayise, istamp sakhe. Sasilunga ke njengokuba sasinjalo esikayise.
Now, when Jesus had been obedient, Jesus to God, God placed him positionally, this is him.
Ngoku uYesu. Ekubeni wayethobekile uYesu kuThixo uThixo ambeka ngendawo yakhe nguyelo.
Now when the member is born by the Holy Ghost into the family of God and is proven to have these virtues in him.
Ngoku xa ilungu lizalelwe ngomoya oyingcwele kusapho lukaThixo laza lavavanywa ukuba linazo ezimo kulo.
God can see virtue, knowledge, temperance, patience, brotherly kindness and godliness in him. Then God seals him or places him.
UThixo uyasibona isidima, ulwazi ukuzeyisa umonde, uthando lobuzalwana. Noba uThixo kuye, ngoko uThixo uyalitywina okanye alibeke ngendawo yalo.
There, that's when you see the sons and daughters of God.
Ke ngoko, kuxa uyakuthi ubabone unyana neentombi zikaThixo.
Then Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption.
Ukuze kuma Efese isine amashumi amathathu athi musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi ngaye natywina kude kube imini yokuhlangulwa kwenu.
Now some of you Baptists said, we should go on eternal security. Now if you come to that stage, I'll stand with you in eternal security. If you come to that place.
Ngoku abanye kuni mabaptists bafuna ukuya ekungeneni kukhuselo lwana phakade. Ngoku ukubani akuya kwelo qonga ndiyakubanani kukhusana lona phakade ukubani yakufika kuloo ndawo.
But just to say anybody says, I'm going to join the Baptist church, I'm a Presbyterian, I got eternal security, that's wrong.
Kodwa ukuthi nje nabani nathi ndiyakuhamba ndijoyin ibandla lamabhaptizi mna ndingumrhabe ndinokhuseleko lona phakade yimposiso leyo.
Your own life proves you haven't got it.
Bubomi ngoku, repeat, bubomi bakho ngokwabo ubonakalisa ukuba awunalo.
Until this is there, and God has adopted you and sealed you by the Holy Ghost into His kingdom.
Kude oku kubekho aze uThixo akubange akutywine ngomoya oyingcwele ekutywinela ebukumkanini bakhe.
Then there's no getting out of it.
Ngoko akukho kuphuma kuloo nto.
You are eternally secure.
Ukhuseleke ngonaphakade.
Breathe not the Holy Spirit of God, whereby all you and your godly virtues are sealed until the day of redemption.
Kholwani musani kumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi ngaye nonke nezimo zenu zobuThixo natywinwa kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu. Ndiyakholwa ukuba ukho umtshakazi wanyulwa kwangaphambili. Ndiyakholwa ukuba uThixo wathi kuya kuba nebandla elingenabala okanye imibimbi. Ndiyakholwa ekunyulweni kwangaphambili.
That the bride is predestinated, she's got to be there.
Ukuba umtshakazi wanyulwa kwangaphambili yena umele ukuba ubekho.
I hope I'm with her.
Ndiyakholwa ukuba ndikunye naye.
See, I'm with her.
Yabona, ndikunye naye.
Now it's up to me to work out my own salvation with God, and for these things are approved of God and then sealed into the kingdom of God.
Ngoku kukum ukusebenza olwami usindiso noThixo zithe ezi zinto ziqondakalaliswe kuThixo ndize ndityunelwe ebukumkanini bukaThixo.
There's the Holy Spirit.
Nanko umoya oyingcwele.
There's the genuine worship of God.
Nantso imisebenzi inene kaThixo.
It's sealed into the day of redemption.
Utywiniwe kude kube yimini yentlawulelo.
That was her dream.
Yayilelo iphupha lakhe.
I thought it was beautiful.
Ndicinga ukuba lalimnandi.
Now, therefore, when she does that, when the church comes to this place, or the individual.
Ngoku, ngoko ke, uthi akwenza oko xa ibandla lithe lafika kule ndawo okanye umntu ngamnye.
The church is going to be there.
Ibandla limele ukuba libe lapho.
Let me say it real good so you get it. The church is predestinated to be there.
Mandithethe ngendlela eyiyo kangangoko ukuze kube nokuyifumana. Ibandla lanyulwa kwangaphambili ukuba libekho.
I want to be with it.
Ndifuna ukuba kunye nalo.
But the only way I'll be with it is to be part of it.
Kodwa indlela inye endinokuba nalo ngayo kukuba ndibe yinxalenye yalo.
How do I become part of it? By being in it.
Ndiba yinxalenye yalo kanjani? Ngokuthi ndibe kulo.
How do I get in it? By baptism, by one spirit.
Ndingena kanjani kulo? Ngobhaptizo, ngamoya mnye.
1 Corinthians 12, by one spirit, we are all baptized
yes.
into one body.
Amen.
One body. Baptized into it.
KumaKorinto okuqala, isahluko sesishumi nesibini, sabhaptizelwa mzimbeni mnye, ngamoya mnye. Mnye mzimba isabhaptizelwa ku.
But you can't stick these little things and say, I spoke a tongue, I got it.
Kodwa awunakuzinamathiselana ezi zinto ezincinane uthi ndathetha ngelwimi ndinawo.
Go out here and angry and swear and carry on.
Uphuma apha ube nomsindo uthuke uqhubele phambili.
That's putting peacock feathers in a jaybird.
Oko kukufakela intsiba zepikoko kwintaka engxolayo, yabona?
You can't do it.
Awunakuyenza loo nto.
Your own life proves that it's not.
Bubomi bakho ngokwabo obukhombisa ukuba kunjalo.
But when these things are operating in you by God, then you're sealed.
Kodwa xa zithe ezi zinto zasebenza kuwe ngoThixo, ngoko utywiniwe.
Then there's no put on about it, you're just yourself.
Akukho kuzenzisa kuloo nto, unguwe nje kwaphela.
That's when vision, perfect, Holy Spirit, works of God, everything is made manifest.
Kuxa imibono imisebenzi kamoya oyingcwele iyo kaThixo nayo yonke into ibonakalaliswayo.
Because why? You and Christ become one.
Ngoba kutheni wena noKristu nibabanye.
I hope that's understood.
Ndithemba ukuba oko kuqondiwe.
You and Christ become one.
Wena noKristu nibabanye.
I had something else I had wrote down here. I wanted to think of it.
Bendinayo enye into ebendiyibhale apha ebendifuna ukucinga ngayo.
Brings us to the place of life. Then you become have eternal life.
Oko kusisisa kwindawo yobomi. Ngoko uba nobomi obungunaphakade.
Now I've got the Greek lexicon here. The emphatic dialogue.
Ngoku ndinesichazi magama apha sesiGrike. eat the emphatic diglot.
I studied the other day on a word.
Ndakenda fundisisa ngenye imini ngegama elithile.
Now in John 14 or John 3:16, we find one place that says have everlasting life, another place that says have eternal life.
Ngoku uYohane sahluko sishumene sino kanye uYohane sahluko sesithathu verse 16 sifumanisa kuba enye indawo ithi nibe nobomi obungena siphelo enye indawo ithi nibe nobomi obunguna phakade.
But in the Greek version, in the Hebrew, it says life without end.
Kodwa kwinguqulelo yesiGreek kwisiHebhere ithi ubomi obungena siphelo.
In the Greek word has A-I-N I-O-A-N.
Quick, Amales Greek, you know, A-I-N-I-O-A-N.
Almost like aeon. Aeon is a space it's a number that can't be numbered.
Yindo eso de leku aeon. Aeon is two by es ngena guze. Linane ngena kubalwa.
It's beyond millions, trillions, billions.
Linga apa kwezigidi eziphindwe kathathu, izigidi eziphindwe kabini.
But this is aeonian of time. Eternal life.
Kodwa elixesha eli anonion ubomi obungunaphakade.
And the English word for it is eternal.
Ke igama lesiNgesi loko ngu eternal.
We know it is eternal, aeonian, or life without end. See?
Siyazi ukuba bungunaphakade, anonion, okanye ubomi obungena siphelo. Yabona?
And if you've got life without end, how can you perish?
Ukuba unobomi obungena siphelo. Ungachabalala njani?
You have become a part of the eternal.
Ube inxalenye yoko okungunaphakade.
And there's only one thing eternal.
Kwaye inye into engunaphakade.
Satan's not eternal.
USathane akangona phakade.
No. He becomes Satan.
Hayi, yena waba nguSathane.
Hell is not eternal.
Isoko asingona phakade.
Hell was created.
Amen.
It's not eternal.
Isoko sadalwa asingona phakade.
And these bodies are not eternal. They were created.
Nale mizimba ayingona phakade, yadalwa.
But the Spirit of God is eternal.
Kodwa umoya kaThixo unguna phakade.
It never had a beginning or it never has an end.
Awuzange ube nasiqalo okanye unaso konke isiphelo.
And the only way we can have eternal life from that Greek word zoe, which means God's own life.
Kwaye inye indlela esinokuba nobomi obungunaphakade ngayo kusuka kwela gama lesiGreek uzoe elithetha ubomi.
We become a part of God, but we become sons and daughters of God, and we have an aeonian life.
Sibe inxalenye kaThixo xa sithe sangonyana neentombi zikaThixo sase sanobomi be aeonian.
So the part that is us that recognizes this word from here to there, that recognizes is an aeonian life, life without end.
Ngoko indawo ephilayo kuthi eliqaphelayo eli lizwi. Uqala apha ukuya phaya eqondayo ibubomi ba aeonian ubomi obungena siphelo.
It's God's own life in us. Amen.
Ubomi bukaThixo bukuthi. Amen.
Now the day on the trip I had a discussion. The Jehovah Witness.
Ngenye imini ndandikuhambo ndazana nokuxoxa nengqina likaYehova.
No disregard to anybody's belief.
Ngoku ingekho ungavumelani nenkolo yakhe nabani na.
We got plenty of them converts sitting here from Jehovah's Witness.
Now, amaninzi amaguqu kahlele apha avela kumangqina kaYehova.
One of our trustees, the Church of Jehovah's Witness, was and was saved, him and his families.
Omnye wamatrusti alenkonzo lingqina likaYehova wayelilo waze wasindiswa yena nosapho lwakhe.
Father was a reader. Brother Woods and then.
Uyise wayengumfundi umzalwana uWoods nabanye.
All of his brothers and sisters now. Not all of them come in and receive the Holy Ghost.
Bonga bantakoba no tatua bongoku. Malunga nabo bonke bathe bangena bamkela umoya oyingcwele.
Because of the visions of God, tell them what they did and what they had done.
Ngenxa imibono kaThixo ebaxelela izinto abakhe bazenza nento aba yabona. Loo nto ayenzayo oko.
Now, but here, Jehovah Witness in their book, it says that the breath that you breathe is the soul.
Ngoku kodwa apha ingqina likaYehova encwadini yawo kuthiwa umoya lo uphefumlayo ungumphefumlo.
Now that cannot be right.
Ngoku ayinakuba yinyani loo nto.
The breath that you breathe is not soul.
Umoya lo uphefumulayo asingomphefumulo.
If it is your one time you're one kind of soul, next time you're somebody else's, breathe that soul.
Ukuba unguwo ingaba ungexesha elithile uba uhlobo oluthile lomphefumulo ukuze ngexesha elilandelayo omnye umuntu abe uphefumule lomphefumulo.
Look where you be.
Khangela ukuba ungaphi na.
Now, the breath is wind. And wind is what you breathe into your nostrils.
Ngoku umoya lo uphefumulayo ngumoya kwaye umoya yilento iphefumulayo ingena emathathweni akho.
Now they take the scripture from that and God breathed breath into his nostrils and he became a living soul.
Ngoku bathatha isibhalo esivela pha emva waze uThixo wamphefumulela emathathweni akhe waze waba ngumphefumulo ophilileyo.
Now I want to ask you something.
Ngoku ndifuna ukukubuza into.
If he was a man, what kind of a breath was he breathing before God breathed his breath of life into him?
Amen.
See?
Ukuba wayengumntu yayiloluphuhlo bolomoya ophefumulayo awathi waliphefumula phambi kokuba uThixo aphefumulele ubomi kuye. Yabona?
What kind of breath is a breathing living man?
Luhlobo luni lomoya ophefumulayo wayengophefumulayo ophilayo umntu.
Well, then if that be so, then every animal is a living soul. Because they breathe a human soul and our soul and all of that.
Kwaye ke ngoko, ukuba kunjalo, ingaba sonke silwanyana sinomphefumulo ophilileyo. Kuba ziphefumula umphefumulo womuntu kwaye nomphefumulo wethu nako konke.
Then Jesus wouldn't have to die, the animal sacrifice had been sufficient.
UYesu ngeungazange kumele kuba afe idini lesilwanyana lalinokuba lalanele.
See, so brother, the argument don't stand.
Yabona ngoko mzalwana lo ngxoxo ayinasihlahla.
But what God did, he breathed the breath of eternal life.
Amen.
Kodwa uThixo into awayenzayo waphefumulela imphefumulo yobomi obungunaphakade. Amen.
Then he come. A living soul. A soul that can't die.
Waze ke wangumphefumulo ophilileyo umphefumulo ongena kufa.
Now watch now. We're going to get into honey plum to your elbows.
Ngoku khangela ngoku. Siza kungena ebusini. Uya kumanga engqiniwe.
No. Breathe the breath of eternal life into his nostrils.
Kaphela waphefumulela imphefumulo yobomi obungunaphakade emathathweni akhe.
And he became an eternal soul.
Wazwanga umphefumulo ongunaphakade.
Because God breathed not what nature done, but what God did.
Kuba uThixo waphefumulela hayi into eyenziwe imveli, koko oko kwenziwe nguThixo.
Breathe the breath of life into his nostrils and he became a living soul.
Waphefumulela imphefumulo yobomi emathathweni akhe waze waba ngumphefumulo ophilileyo.
Then you say to me, Adam died, Brother Branham.
Uze ke uthi kum Adam wafa mzana uBranham.
But remember, before Adam died, he had a lamb that redeemed him.
Amen.
Hallelujah.
Kodwa khumbula, phambi kokuba uAdam afe, wayenemvana eyamhlangulayo. Hallelujah.
Those who before knew his call.
Abo abaswa ngaphambili wababiza.
Got a lamb to redeem him.
Wayenemvana yamhlangulayo.
He was a type.
Wayengumzekelo.
Adam fell.
UAdam wawa.
Then the lamb was provided for Adam because already in his nostrils had become the breath of the eternal God and he became a living soul.
Yaza imvana yabonelelwa kuAdam ngokuba kwasele oko kusemathathweni akhe kuyimphefumulo engunaphakade kaThixo wazwa ngumphefumulo ophilileyo.
He was the son of God.
Waba ngunyana kaThixo.
Now his breath is the African word.
Hayi umoya ophefumulwayo wakhe njengokuba igama laseAfrika.
I don't know what the Greek word is for it right now, but the African word is called amaria, which means the wind, an unseen force.
Andazi ukuba into na igama lalo lesiGrike kodwa igama laseAfrika balibiza ngokuba ngumoya elithetha ukuthi umoya lo uvuthuzayo amandla angena kubonwa.
Animals breathe amaria.
Izilwanyana ziphefumula umoya.
Singers breathe amaria.
Aboni baphefumula umoya.
Then why would we struggle for eternal life if that's the eternal soul breathed into us by breath?
Ngoku kutheni ukuba sizame ukufumana ubomi obungunaphakade ukuba lo ngumphefumulo ongunaphakade lo uphefumulo lwekuthi ngokuphefumula?
Why would we struggle for eternal life?
Kutheni ukuba sizame ukufumana ubomi obungunaphakade?
It backfires, bro.
Ibuyela kwakuwe mzalwane.
It can't do it.
Yabona loo nto ayinakwenza oko.
But God, especially upon Adam,
breathe a breath of eternal life and he become an eternal person with God.
Kodwa uThixo ngokodwa kuAdam waphefumulela imphefumulo yobomo ongunaphakade waze waba ngumuntu ongunaphakade kunye noThixo.
He had power like God. He was an amateur God.
Waba namandla njengoThixo, wanguThixo ongumlingwa.
He was God of the earth, not God of heaven, not God of the earth.
WayenguThixo ehlabathi engengoThixo ezulu ngoku enguThixo omhlaba.
And someday the sons of God will again become God.
Kwayengenye imini onyana bakaThixo baya kuba ngoThixo kwakhona.
Jesus said, so is not written in your law, ye are gods?
UYesu watsho akubhalwe na emthethweni wenu ningoThixo.
Then if you can call those who call God, who God this is how can condemn me, so when I say I'm the son of God.
Ngoko ukubani nokubabiza abo wababizayo ngokuba nguThixo awathi uThixo wawandwendwela ningandigweba njani nithi xa ndisithi ndingunyana kaThixo yabona.
Ah, we're getting into something deep now. Watch this when we drive it down.
Ngoku sifikela kwinto enzulu ngoku khangela xa siyimilisela ezantsi.
Now, here we are.
Ngoku naku ke.
He is now a son of God, but he makes a mistake.
Ngoku ungunyana kaThixo kodwa uyayenza impazamo.
He knows he's doing wrong.
Uyazi ukuba wenza imposiso.
Now remember, Adam was not deceived.
Ngoku khumbula uAdam akazange alukuhlwe.
The Bible said so, 1 Timothy 3.
IBhayibhile yatsho uTimoteyo oqala sahluko sesithathu.
Adam was not deceived, but the woman was the deceived within the transgression.
UAdam akazange alukuhlwe kokho ngumfazi walukuhlwayo waba sekugqitheni.
Adam walked with Eve because it was his wife.
UAdam wahamba kunye noEva ngokuba yayiyinkosikazi yakhe.
Same as Christ, not deceived by Satan, but walked into the death with the bride.
Into enye noKristu engazange alukuhlwe nguSathana koko waya kungena ekufeni kunye nomtshakazi.
He went to be with the bride so he could redeem the church.
Waya ukuze abe kunye nomtshakazi ukuze abe nokulihlangula ibandla.
Adam knew he was wrong, so he just walked out with him.
UAdam wayesazi ukuba wayesenza imposiso ngoko wasuka nje waphuma kunye noEva yabona.
But there was a lamb provided for them that they were redeemed.
Kodwa kwakukho imvana eyayibonelelwe ngenxa yabo ukuze babe nokuhlangulwa.
And these lambs today that were foreknown by God and God has called, there is a redeemer.
Kwaye ezi mvana namhlanje ezasaziwa kwangaphambili nguThixo waze uThixo wazibiza ukho umhlanguli.
No man can come to me except my Father draws him, and all the Father has given me will come to me.
Akukho mntu unokuza kum engathanga uba wam amtsale yaye konke andinike kona uba kuya kuza kum.
Is that right?
Ingaba kunjalo?
So there is a provided lamb from the foundation of the world, where their names are put on the Lamb's Book of Life.
Ngoko ikho imvana ebonelelweyo ukusukela ekusekweni kwehlabathi apho amagama abo abekwa khona encwadini yobomi yemvana.
A lamb was provided to make a way of grace for everyone to go in the resurrection.
Imvana ebonelelwa ukuze yenze indlela yobabalo kuye wonke ubani kubo oya kungena kuvuko.
A provided lamb, Adam's lamb.
Imvana yabonelelwa imvana kaAdam.
Now notice, as Adam had a provided lamb,
ngoku qaphela njengokuba wabonelelwa ngemvana uAdam.
Now that's the church today.
Ngoku libandla namhlanje elo.
I don't mean the church.
Andithethi icawe.
You know what? I don't say this to be sacrilegious, and I don't mean to hurt anybody's feelings.
Uyazi ntoni, andikuthetheli ukuba ze ndibe ngohlambelayo oku. Andithetheli ukuze ndenzakalise mntu uthile.
I'm not here to do that, as I've already explained myself. I'm here to help.
Andizela ngaloo nto apha kuba sele ndizicacisile ndizele ukunceda apha.
But what I'm trying to do,
kodwa into endizama ukuyenza,
you know what? Actually, these churches are not churches. There's only one church.
Uyazi ntoni, eneneni ezi nkonzo azingomabandla linye kuphela ibandla.
These are lodges. See? They are lodges.
Ezi zona zizindlu zokuhlala abahambi yabona, zizindlu zokugcinisa.
I ain't gonna finish, all right. But I want to prove that to you, that they're merely lodges.
Andinanto kulungile kodwa ndifuna ukubonakalisa oko kuwe emzuzwini nje embalwa ukuba eneneni zindlu zokugcinisa.
You go to a Methodist lodge,
to the Presbyterian lodge.
Ungowendlu yokugcina zamawisile, owendlu yokugcina zamapresbyteri.
Or to the Pentecostal lodges for headquarters. Lodges, see?
Okanye wendlu yokugcinisa kwamoya xa kuthethwa ngolo hlobo. Oko kuthi yabona izindlu zokugcinisa, yabona?
You cannot see churches are actually lodges where people with the same idea drift together.
Yabona inkonzo eneneni sizindlu zokugcinisa abahambi apho abantu abanembono efanayo bahamba kunye khona.
But the church is one.
Kodwa ibandla linye.
And you cannot join the church. You're born in it.
Why awunako ukujoina ibandla? Uyazalelwa kulo.
And when you're born in it, you're a member of it.
Ukuze xa uthe wazalelwa kulo, uba lilungu lalo ke ngoko.
Just like my family.
Kanye njengosapho lwakuthi.
I've been with Brian family for 53 years. They never asked me to join the family.
Naba soloko ndikusapho lwa Branham isithuba samashumi amahlanu anesithathu eminyaka. Abazange bandicele ukuba ndijoyine usapho.
Why? I don't have to join the family. I was born to Branham.
Ngoba andimelwe ukulijoyina usapho. Ndazalwa ndingokwa Branham.
And you're born in the church.
Kwaye uyazalelwa ebandleni.
Now these others are lodges.
Ngoku ezinye ezi zizindlu zokuzigcinisa.
Do you ever think of that? Yes, sir.
Wakho wayicinga loo nto eyomhlekazi.
One day I was mowing grass. And I was thinking about, well, the great holy Catholic church, they call it.
Ngenye imini ndandicheba ingca kwaye ndandicinga ngoko ibandla elikhulu lamakatolika balibiza njalo.
I was going along like that mowing and something stopped me just as stiff. But don't call it that.
Ndandiqhubeka njalo ndicheba kwakho into eyandimisayo ngokuqine kangako yathi musa ukulibiza ngokuba liloo nto.
I started mowing on. Again, he stopped me and said, don't call them that.
Doesn't a punguza and a kalisa kutseba kwa kona yandi misa yati musa kubabisa ngolo shobo.
Said they are a lodge like others.
Yati baendlo kutinisa nchenga maanyi.
They are not church, there's one church.
Abali ilo ibandla, linye lona ibandla.
See? They are members of a lodge. Because you can join a lodge. But you can't join the church.
Yabon, banga malungu endlo kutinisa. Kuba ungayijoyina indlu yokugcinisa kodwa awuna ukulijoyina ibandla.
The church you are born in it.
Ibandla uyazalelwa kulo.
You become a member of it by new birth.
Uba lilungu lalo ngokuzalwa ngokutsha.
And a member of the family, a brother or sister in.
Ukuze ube lilungu losapho udade okanye umzalwana okulo.
Now, let me just read you out the emphatic diglot or something.
Ngoku make ndinifundele apha kwithi emphatic diglot apha into ethile.
Of Revelation 17:3. And the apocalypse of the emphatic diglot here. And just watch this, how this reads and how beautiful it just compares with that.
Ekwisichilelo sahloshumana esixhenxe verse yesithathu kuya apocalypse here, the emphatic diglot. Apha, ukhangele nje oku indlela ekufunde kangayo, indlela ethelekiseka kakuhle ngayo. Noko.
Revelation 16:17, all right?
Isichilelo sahloshumana standard verse yeshumana esixhenxe. Kulungile.
Now let's read here just a minute. Listen to this real close. Revelation 17:3.
Ngoku masifunde apha okomzuzu nje phulaphulisisa oku ke isikhilelo sasihlukwesimene sixhenxe ivesi yesithathu.
And one of those seven angels having seven bowls came and spoke to me.
Saza esinye sezithunywa ezine ezinengqayi ezisixhenxe seza sathetha nam.
I'm reading out of the lexicon.
Ndinifundele kwilexicon.
Having come, I will show thee the judgment of that great whore. Who settleth upon many waters.
Esne, yisandia kubonisa ukwekwa kwa alo yenyukazi lona lihleli phezu kwamanzi amaninzi.
And we all know that's the Vatican.
Kwaye siyasonke ukuba yi Vatican le.
Here we got our Sunday visitor in there from the Catholic Church telling us this is exactly what it is.
Apha sinayo I our Sunday visitor pa phakathi evela kwibandla amakatolika lisixelela ukuba liyintoni na kanye.
And this answer to us said, but wait a minute. Said there's been all kinds of names said we make 666.
Lempendulo kulo yathi kodwa imamzuzwana yathi kubekho zonke indizi zamagama yathi anokwenza isikhulu elinamancima thandathu anesithandathu.
Said but just a minute.
Ndathi kodwa imamzuzu.
Said your name might make 666.
Wathi igama lakho lisenokwenza amakhulu amathandathu anamancima thandathu anesithandathu.
I said I don't step on seven heels ruling the world, Lord, see. They have tried.
Doesn't that it? And Selanga Pesgun to Les is clanging and loud at Sabat Nog. Yabon, Yabon, Injalo Lond, Yabon.
Show the judgment of the great whore. set upon many waters.
Kubonisa umgwewe enyukazi elikhulu elihleli phezu kwamanzi amaninzi.
Waters, Revelation 17:15, is thickness and multitudes of people. See.
Amanzi amaninzi sichilele esihlosimene esihlanu verse 15 ukuqinana nezihlwele zabantu uyabona.
With whom the kings of the earth have committed fornications, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication.
Abathe ukumkani behlabathi bahenyuza nalo. Nabo bawumiye umhlaba baxhamla banxiliswa iwayini yobuhenyu balo. Ngokukhangela.
And he conducted me in the spirit into a desert.
Sandiqhuba ndikumoya sandisa enhlango.
The emphatic diglot now, see.
It's the emphatic diglot ngoku, yabona?
And I saw a woman sitting upon a scarlet clothed beast full of blasphemous names.
Ndaze ndabona umfazi ehleli phezu kwerhamnqa elimfusa lizele ngamagama onyeliso.
Now, in the King James says, full of names of blasphemy.
Ngoku kwi King James ithi lizele ngamagama onyeliso.
Just a moment, now I get it. Revelation the third.
Okomzuzwana njengoku ndiza kuyifunda apha. Kulungile isikhilelo ben isahluko sesithathu.
All right, here it is.
Kulungile nansi.
All right, Revelation, I meant 17, not 7. 17.
Kulungile sikhilelo bendeta isahluko sishumane sixhenxe hayi isixhenxe isahluko sishumane sixhenxe.
Now listen to the third verse.
Ngoku phulaphula iverse yesithathu.
And he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting upon a scarlet colored beast full of names of blasphemy.
Sandisa enhlango ndikumoya ndabona inkazana ihleli phezu kwerhamnqa elimfusa lizele ngamagama onyeliso.
That's where the English get it.
Yindlela iyo leyo esingesi.
But the original Greek from the diglot reads it like this. In Revelation 17:3, listen.
Kodwa eyokuqala ngesiGreek ephuma kwithe emphatic dialogue ifundeka ngolhlobo kwisithilelo isahluko simene sixhenxe verse 3 ngokuphulaphula.
And he conducted me in the spirit to a desert, and I saw a woman sitting upon a scarlet colored beast full of blasphemous names.
Sandikhokela ndikumoya sandisa enhlango ndabona umfazi ehleli phezu kwerhamnqa elimfusa lizele ngamagama anyelisayo.
That's a lot different.
Yes.
From names of blasphemy to blasphemous names.
Mahluko omkhulu lo ukusuka kumagama onyeliso ukuya kumagama anyelisayo.
What is it?
Yintoni na?
And we now, she was a mother of harlots.
Kwaye si ke ngoku wayengunina wamahenyukazi.
We all know that.
Siyayazi loo nto.
What is it?
Ngoku yintoni na?
You don't have to be. Well, that's right.
Awumele ukuba u ke kulungile oko.
That would take the Roman Catholic Church, but she's full of blasphemous names.
Oko ungathetha ibandla lobukatoliko laseRoma kodwa lizele ngamagama anyelisayo.
Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, all calling themselves churches of God. Blasphemous names.
Ubuyisile ubuBaptist, ubuPresbyter, ubuLutheran nako konke bezibiza ngokuba bangamabandla kaThixo amagama anyelisayo.
The difference between names of blasphemy and blasphemous names.
Kumahluko phakathi kwamagama onyeliso namagama anyelisayo.
Call themselves a church of God, represent themselves before the world.
Bezibiza ngoba balibandla likaThixo baze bazibonakalise ehlabathini.
Card parties and drinking and carrying on the soup suppers and everything else and all kind of stuff.
Iipati zamakhasi nokusela nokuqhubela phambili nesopholo zesupu nayo yonke enye into nazo zonke iindidi zezinto bade.
There's only one church you're born into.
Linye kuphela ibandla uyazalelwa kulo.
You don't come in there until you're washed in the blood of the Lamb and sealed away by the Holy Ghost.
Amen.
Awungeni apho ude ube uhlanjiwe ngegazi lemvana watyunela apho ngomoya oyingcwele.
What a difference between names of blasphemy and blasphemous names.
Kungakanani umahluko phakathi kwamagama onyeliso namagama anyelisayo. Uyayifumana?
I caught that this morning when I was reading here, coming down.
Ndiyifumene kusasanje loo nto xa bendifunda oko ndisihla.
Something just told me, go into your room, pick up the diglot.
Kwakho into endixelelayo ngena egumbini lakho thabatha i-diglot.
Just obedience, that's all.
Hayi, kukuthobela nje kuphelele apho.
Walk in and pick up Revelation 17. I thought, what do you want me to read this part?
Ndangena ndithabatha kwisityhilelo sahluko sishumane sixhenxe ndacinga. Ingaba kutheni ufuna ukuba ndifunde oku nje?
I started reading, see, just struck it, there it is.
Ndandakufika kuyo nantso ke.
I got a pencil and wrote it down. I said, there it is.
Ndathatha ipencil ndayibhala phantsi ndathi nantso ke.
Now they holler about me kicking against organization.
Ngoku bakhwaza ngokuba mna ndikhaba imibutho.
It's those blasphemous names that call themselves churches of God and churches of Christ and churches of Methodists and churches of...
Ngala magama anyelisayo esibiza ngokuba ngamabandla kaThixo namabandla kaKristu namabandla obuyisi namabandla...
It's lies.
Amen.
Not churches.
Zindlu zokugcinisa, hayi amabandla.
One church. That's the church of the Lord Jesus Christ.
Linye ibandla, elo libandla lenkosi uYesu Kristu.
What is it? The mystical body of Jesus Christ in operation on earth.
Lintoni ke lona, lingumzimba oyifihlelo kaYesu Kristu usebenza emhlabeni.
Made up of a member of any of these congregations that would be a member of Christ's body.
Usenzwa ngamalunga lona aliphina ibandla eliya kwalilungu lomzimba kaKristu.
You have to be born into it, not joined into it.
Umelwe ukuthi uzalelwe kulo, hayi ukuthi ulijoine.
And if joined in it is blasphemous names.
Kwaye ukuze ukulijoina ungene kulo ngamagama anyelisayo.
This woman, her power.
Lomfazi, amandla akhe.
And you see right now where they're going to take all the people's got odd ideas about religion and send to Alaska.
Kwaye uyabona apho ngoku apho bayakuthabathela khona bonke abantu abanembono ezingaqhelekanga malunga nenkolo bayakubathumela e-Alaska. Niyibonile loo nto? Zonke ezi nkolo zethu zingaqhelekanga. Kwaye into na libhunga, ibhunga leenkonzo zehlabathi.
And the Catholic has their big to-do going into the Vatican now. Over there, the way they're trying.
Kwaye amaKatolika analanto enkulu yenziwayo iseVatican ngoku. Ngaphaya apho bazama khona.
And all these bishops and so forth, they're trying to come to an agreement to fight communism.
Nabo bonke ababhishopu bakhulu njalo bazama ukufikelela kwisivumelwano sokulwa ubukomanisi.
The world fighting communism and only joining up with Catholicism.
Ihlabathi lisilwa ubukomanisi libe lizimanya kuphela nobuKatolika.
It's just like it is today. Here we are, as I said, we're almost bankrupt.
Kanye kunjengoba kunjalo namhlanje nako apha sikhoyo njengoba bendichilo sise igolide esiphanze ukuba sibe sihlwembuzekile.
We're borrowing, spending money now on taxes that will be paid 14 years from today.
Siyaboleka sichithe imali ngoku kwirhafu eziya kuhlawulwa kwiminyaka elishumi elinesine ukusukela namhlanje.
That's how far we are gone.
Nanso indlela esonakalelwe ngayo.
Who's got the money in the world? The Catholic Church.
Kubani onemali yehlabathi? Libandla lobukatolika.
How would it be loaned in the United States?
Ingabolekwa njani kwizizwe ezimanyeneyo?
To keep these tobacco and whiskey companies and things.
Ukuze kugcinwe ezi nkampani zecuba newhisky nezinto ezinjalo.
Sure, little boy, from when they do this, sell the birthrights right out to the Roman Catholic Church.
Ngokuqinisekileyo bayakuyiboleka kubo xa bathe benza njalo bathengisa ngobuzibulo babo kunye kwibandla labukatolika laseRoma.
We consolidate.
Simanyene.
Watch this, is plain read the newspaper, here it is.
Ikhangele, icace kangako, icace ngaphezu kokufunda iphephandaba, yiyo le. Yabona?
The Methodist, Baptist, Presbyterian, and so forth call themselves a church of God, Catholic, and all that kind of stuff. Is this beast power full of blasphemous names?
Banga mu Islam, Baptist, ama Presbyteri, nento ezinjalo bezibiza ngoba libandla likaThixo, ngamaKatolika nayo yonke loo nto, ngamandla erhamnqa elizele ngamagama anyelisayo.
Calling yourself, I'm...
Nizibiza ngokuba ndimna...
I said, I went to the hospital here, I almost go pray for a person.
Ndathi ndaye esibhedlele apha ungekudala ndisiya kuthandazela umntu.
I said, it's my mother. I said, we're going to have prayer for mother.
Ndathi sisaku yayingumama. Ndathi sisa kuthandazela umama.
And the lady said, draw that curtain.
Elinye nenekazi lathi tsala lo mdiyati.
I said, aren't you a Christian?
Ndathi awunguye umKristu.
She said, we are Methodist.
Lathi singamawisile.
So I said, thank you. I thought maybe he was a believer.
Ndathi enkosi bendicinga bamhlambi ulikholwa. Ndase ndawutsala nje lo mdiyatiya. Wandikhusa ngoko.
So if you're not a Christian, that's different, see.
Yabona, ngoko uba ngumKristu kwahlukile oko, yabona?
But we are Methodists. That's blasphemy.
Kodwa singamawisile. Kukunyelisa oko.
The beast churches. Call churches, they are not churches.
Ihamwa amabandla abizwa ngokuba ngamabandla akangomabandla.
Let me be sure that's on record.
Mandiqiniseke ukuba oko kuphawulwe.
They are not churches, they are lodges.
Akangomabandla azindlu zokugcinisa.
People join them.
Amen.
But you cannot join the church of the living God. You're born into it by the baptism of the Holy Ghost.
Abantu bayawajoyina kodwa ungeke ulijoyine ibandla likaThixo ophilileyo. Uyazalelwa kulo ngobhaptizo lomoya oyingcwele.
And when you're baptized with the Holy Ghost, these virtues are sealed in you by the Holy Ghost.
Ukuze wakubhaptizwa ngomoya oyingcwele, ezimo zityunelwe kuwe ngomoya oyingcwele.
And therefore, he that's born of God does not commit sin.
Ukuze ngoko lo uzelwe nguThixo akoni akanako.
There you are.
Nanzoke.
Oh, ma. We just talk all day, couldn't we?
Oh, Bet. Singateta mini onke, singeke.
The church is the mystical body of Christ, born of the breath of God.
Ibandla lingumzimba kaKristu ofihlakeleyo ozelwe ngomphefumulo kaThixo. Ifumene?
Did you get it?
Nifumene?
The church of God is born of the breath of God.
Ibandla likaThixo lizalwa ngomphefumulo kaThixo.
God breathed breath into the nostrils spiritually of Adam and he became a living soul.
UThixo waphefumula impefumulo emathathweni ngokomoya kaAdam wazwa ngomphefumulo ophilileyo.
Did you know the Pentecostal, the true Pentecostal church is born to the breath of God?
Beni sasubaba kwa moya, okanye ibandla lenene lo moya, lizalwa ngomphefumulo kaThixo.
Let me read you something just a minute. Hey,
mandinifundele into okomzuzu nje, ngaloo nto nje.
Let me see just a minute.
Nandibone nje umzuzu.
St. John, I believe where I'm going to. We'll find out where the church of God is.
UYohane ingcwele ndiyakholwa. Apho ndiyakhona ukuze sifumanise ukuba ibandla kaThixo likhona na okanye hayi.
St. John, let's see, I believe that's about 16, 19, 20.
UYohane ungcwele masibone ndiyakholwa ukuba kumalunga ne-16, 19, amashumi amabini.
All right. Yeah, we will have it right here. All right.
Kulungile, nansi ndiyakholwa ukuba sakuyifumana kanye apha. Kulungile.
Let me read you and see whether the church is born of the breath of God or not. Like Adam was in the beginning.
Mandifunde ukuze nibone ukuba ibandla lizalwa ngomphefumulo kaThixo na okanye hayi njengo Adam ekuqalekeni. Khangela.
And the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut and the disciples were assembled for fear of the Jews.
Kwakuhlwa ngoko ngolokuqala usuku lweveki zakubona uba iingcango zivaliwe apho behlanganisene khona abafundi ngenxa yokoyika amaYuda.
Jesus came and stood in the midst of them and said unto them, peace be unto you.
Wafika uYesu ema phakathi kwabo wathi kubo, uxolo malube nani.
And when he had so said, he showed them his hands and his side.
Akutho wababonisa izandla zakhe necala lakhe.
Where then were the disciples glad when they saw the Lord.
Bavuya ngoko abafundi bakuyibona inkosi.
And Jesus, and then said Jesus to them again, peace be on you.
Waphinda ngoko uYesu wathi kubo uxolo malube nani.
As my Father has sent me, so send I you.
Njengoko ubawo endithumile mna, nam ndiyanithuma nina.
But the Father that sent me went in.
Khangela ubawo wamthumayo wahamba ekuye.
And Jesus, when he sends the disciple, he goes in.
Ngoko uYesu xa athuma umdisipile uhamba ekuye.
Same one sent. What?
Kwalo umthumileyo.
And when he had said this, he breathed on them.
Oh, glory.
And so received ye the Holy Ghost.
Akutsho wabaphefumlela wathi kubo yamkelani umoya oyingcwele.
Church born of the breath of God.
Ibandla elizelwe ngomphefumulo kaThixo.
When this statue is loaded itself up there in a condition, God's breath breathes upon him, we see the Holy Ghost.
Aesimo sakhekile kule meko, umphefumulo kaThixo uphefumulelwa phezu kwabo, bamkele umoya oyingcwele.
Then you are a son of God.
Ngoko uba ngunyana kaThixo.
You can join anything you want to, but you're born into the church of the living God.
Ungayijoyina nantoni ofuna ukuyijoyina kodwa uyazalelwa kwibandla likaThixo ophilileyo.
Born by the breath of God.
Uzelwe ngomphefumulo kaThixo.
God breathed upon them and said, receive ye the Holy Ghost.
UThixo wabaphefumulela wathi, yamkelani umoya oyingcwele.
Yeah.
Oh, Bethu. Nanso ke.
Not come and giant, put your name on there. Your soup suppers and all those with you.
Hayi, yisa ujoyine balisa igama lakho phaya ukuze kunye nesopholo zesuphu nazo zonke ezinye izinto ezi.
You join a lodge.
Uyayijoyina indlu yokugcinisa.
You can join a Methodist lodge, Baptist lodge, Presbyterian lodge, Catholic lodge, a Pentecostal lodge, anything you want to join. But you're joining a lodge.
Unganako ujoyine indlu yokugcinisa yaseWisi, indlu yokugcinisa yaseBaptist, indlu yokugcinisa yamaPresbyterian, indlu yokugcinisa yamaKatolika, okanye indlu yokugcinisa yakwamoya. Nantona ofuna kuyijoyina kodwa ujoyina indlu yokugcinisa.
But when you become a child of God, you're born by the breath of God.
Kodwa xa uthe waba ngumntwana kaThixo uzalwa ngomphefumulo kaThixo.
Amen. But leave it alone right there. All right.
Amen. Kungcono uyeke uyishiye kuloo ndawo ngoku. Kulungile.
God's life is also then in you.
Ubomi bukaThixo buba kuwe nabo ngoko.
Jesus said, just a minute. Jesus said, I am the vine. Ye are the branch.
UYesu wathi umzuzu nje. UYesu wathi ndingumdiliya nina ningamasebe.
Now look, what was your fuss with Jesus?
Ngoku khangela, yayintona wayechukelwa ngayo uYesu.
Their fuss with Jesus because he was a man making himself God.
Into abemchukela ngayo uYesu kungokuba wathi engumuntu wazenza uThixo.
He was God.
WayenguThixo.
God was in Christ.
UThixo wayekuKristu, yabona?
And he told me, he said, hey, don't look at me, it's not me, it's my Father. And he dwells in me. See?
Wazo wabaxelela wathi musanukhangela kum, asindim, ngubawo, kwaye yena uhleli kum, yabona?
Now, they was looking at that little body that was born to Mary.
Ngoku babekhangela kulo mzimba mncinane ozelwe nguMaria.
See? That wasn't God, that was the Son of God.
Yabona? YayingengoThixo lo, yayingunyana kaThixo.
But God was in that body. It was God.
Kodwa uThixo wayekulo mzimba. YayinguThixo lo.
He said, if I do not the works of my Father, then condemn me.
Wathi ukuba ndiyenze imisebenzi kabawo wam ngoko ndigwebeni.
But which one of you can condemn me of sin? Unbelief of the word.
Kodwa nguphi kunono ndigweba ngenxa yesono ungakholwa kwilizwi.
Which word has God spoken that hasn't been fulfilled in me?
Liliphi ilizwi likaThixo lathethwa elingalizalisekanga kum?
Sin is unbelief.
Isono kungakholwa.
Which one of you accuse me of sin?
Kubani kunono ngundityola ngesono?
Sin is unbelief.
Isono kungakholwa.
Show me.
Ndiboniseni.
If I do not the works of my Father, then don't believe me.
Ukuba ndiyenze imisebenzi kabawo wam ngoko musanukholwa ndim.
But if I do the works of my Father, you can't believe me. Believe the works that I do, for they testify.
Kodwa ukuba ndiyenze imisebenzi yobawo wam, nokuba nikholwa ndim, kholwani yiyo imisebenzi endiyenzayo, kuba iyangqina.
Otherwise, the Father is in me, testifying of himself.
Kamanyama azuba ukum, ezinginele.
Because God was in Christ, reconciling the world to himself.
Kuba uThixo ayikuKristu, elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi.
Again?
Niyayifumana?
Oh, now, the same life that's in the vine is also in the branch.
Kengoku, obabomi bunye, busemdiliyeni, ikwabubo ubukumasebe.
How are you going to join that?
Uza kuyijoyina njani ke lonto?
It can't.
Awunako.
I seen a tree not long ago, Brother Sherrod's yard in Arizona had 9 different citrus fruits on it.
Ndakhe ndabona umthi ungekudala kwixesha elidluleyo kwiyadi kamzwana uSherrod eArizona eyayineentlobo ezilithoba zesiqhamo sesitrus.
What was it?
Yayintoni na?
It was an orange tree, a navel orange.
Yayingumthi weorange, iorange yenavel.
But it had a lemon, a tangerine, a tangelo, and a grapefruit. It had all kinds.
Kodwa wawune nelamuni, itangerine, itangelo, idiliya, wawunazo zonke iintlobo.
I still look at that tree. No, said Brother Sherrod, you tell me that tree's an orange tree?
Ndazandema, ndakhangela kulo mthi, ndazindathi, mzwana uSherrod, uzawundixelela ukuba laa mthi ngumthi weorange.
Sure.
Wathi ngokuqinisekileyo.
I said, well, how come?
Ndathi, ngoku kwenze njani?
I said, I see grapefruit here, tangerine here, tangelo here, and lemon here, and all these other fruits.
Ndathi, ndibona idiliya paya, ne tangerine apa, ne tangelo apa, ne lamuna apa, nazo zonke iintlobo zezinye iziqhamo.
How does it come?
Kwenzeka njani?
He said, well, you see, they're grafted in.
Wathi ke uyabona zimiliselwe apha.
Oh. I said, well, I want to ask you something.
Oh. Ndathi kulungile, ndifuna ukukubuza into.
Now you pick this grapefruit and lemon off.
Ngoku uyayikhala idiliya nezilamuni.
Now next year, it will what?
Ngoku kulo nyaka uzayo, uya kwenza ntoni?
It will come forth then with an orange out of...
Uya kuvelisa iorange ngoku kulo ndawo?
Oh, no. Then it come forth in the lemon.
Oh, hayi. Wathi uya kuvelisa ilamuni.
Oh, thank you. See?
Oh, ndathi enkosi. Yabona?
You can't do that.
Awunako ukuyenza loo nto.
You can't join him.
Awunako ukujoyina.
But he said every time that tree gets a year old and puts out a new branch, it comes forth as oranges. If the vine itself puts out the branch.
Wathi, lonke ixesha lomthi uba nonyaka ekudala uvelisa elinye isebe, uvelisa iorange. Uba umdiliya ngoku awuthe wavelisa isebe.
And what we try to do is be joined members into him, and we live under the name of Christianity.
Into ke same kuyenza kukuba ngamalungu ajoyiniweyo kuye, saye siphila egameni lobuKristu.
Because we are, as it's in a common way of saying, we are the citrus fruit, the Christian church.
Ngokuba thina njengokuba indlela eqhelekileyo yokuthetha sisisikhamo sesitras ibandla lobuKristu.
But when the vine itself puts forth the vine, it'll be like the first vine it put forth.
Kodwa xa uthe umdile ngokwawo avelisa elinye isebe, iyakuba ngumdile wokuqala oveliswayo.
If the first vine it put forth, they wrote a book of Acts behind it. If it ever puts forth another one, he'll write a book of Acts behind it. Right.
Ukuba umdile wakuqala uthe waveliswa, babhala incwadi yezenzo ngawo. Ukuba uthe wavelisa elinye kuyakubhalwa incwadi yezenzo ngalo.
So you're only joining lodges.
Ngoba nijoyina izindlu zokuzigcinisa kuphela.
But when you're born out of the vine.
Kodwa xa uthe wazalwa ngumdiliya.
You got a fruit, that's right. You got a fruit, but what do you do with it?
Uyakuba nesikhamo injalo loo nto. Unesikhamo kodwa ke wenza ntoni ngaso?
You have a form of godliness and deny the power thereof.
Uba nokumila kokuhlonela uThixo uwakhanyela amandla akho.
You deny signs, you deny wonders, you deny the Holy Ghost.
Niyayala imiqondiso, niyawala imimangaliso, niyawala umoya oyingcwele.
You deny speaking in tongues, you deny visions, you deny prophecies.
Niyakwala ukuthetha ngelwimi, niyayala imibono, niyazala isiprofeto.
You deny healing. And yet call yourself an angel.
Niyayala impiliso nibe nisibiza ngegama.
No one of the Holy Ghost said a power of a groups of people full of blasphemous names.
Akumangalisi ba umoya ngcwele wathi ngamandla amaqela abantu azele ngamagama anyelisayo.
Sure. Call themselves Christians with forms of godliness but denying the power thereof.
Ngokuqinisekileyo bezibiza ngokuba bangamaKristu benokumila kokuhlonela uThixo bewakhanyela amandla akho.
From such turn away, for this is the start of the silly women laden with divers lust.
Kwabo ke khwebuka kuba baphuma kwabo bathimba abafazana abazono zizimfumba bezele izinhlobo zenkanuko.
All kinds of organization. The church is packing so much with this kind of society and that kind of society.
Zonke inhlobo zombutho ibandla lizele kakhulu lolu hlobo lwabantu noluyahlobo lwabantu.
What about the society of Jesus Christ?
Nithini ngohlobo lwabantu baka Yesu Christ? Yabona?
We have all these other things and we burn the church down.
Sinazo zonke ezinye izinto kwaye silenza lisindwe ibandla.
Now, there you are.
Ngoku nantsoke.
You never can join a church, you join a lodge.
Awungeze ube nakul join ibandla, u join indlu yokuzigcinisa.
You're a member of a lodge. Of a group of people just like a lodge.
Ulilungu lendlu yokugcinisa leqela lithile labantu kanye njengoba injalo indlu yokugcinisa abahambi.
We believe in this, we have our orders, we have our secrecy and so forth.
Siyakholwa koko sinayo imigaqo yethu kwaye sinayo imfihlelo yethu nezinto ezinjalo.
You do the same when you join a so-called church, but you cannot join church.
Nenza into enye xa nijoyina loo nto ibizwa ngokuba libandla koko awunako ulijoyina ibandla.
You join the lodge of members, but not a church, for you are born into that church.
Ujoyina indlu yokugcinisa yamalungu kodwa ingelilo ibandla kuba uyazalelwa kulo ibandla.
And the vine itself, now, wait a minute. What? I'll close.
Kwaye umdiliya ngokwawo ngoku yima umzuzu nje khangela ndiza kuvala ke emzuzwini nje. Qaphela uxolo beningazimiselanga kuyithetha khangela.
God tempers this bride together with that spirit.
Amen.
Then it tempers the individual together with that spirit.
Amen.
Ukuba uThixo amdibanisa lo mtshakazi kunye nalaa moya. Ngoko wena udibanisa umntu ngamnye kunye nalaa moya.
Then you are born into that kingdom, and then the very life that was in this church is in that church and that.
Yabona? Ukuze ke ube uzelelwe kwababa kumkani, ukuze kwa obo bomi, babu kweli bandla, ube kweli ibandla kunye neliya, 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 neliya.
And the very life that was in the hall, the vine, Jesus, is in the member.
Hey.
That he's put forth.
Kwaye kwaubona babu kweli axolo umdiliya uYesu ukwilungu athe walivelisa usuko.
With the same things that I do, the works that I do shall you do all.
Amen.
Kwa izinto ezinye endizenzayo imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza.
There's the true member of the body of Christ. No kind of a name tacked on to the house.
Nalo ilungu lenene lomzimba kaKristu ingelo hlobo lwegama lithe lancanyathiselwa kulo.
The very works of that individual proves where he comes from.
Imisebenzi leyo yomntu ngamnye ibonakalalisa ukuba uvela phi na.
His life testifies what he is.
Nabo ubungqina ungqina ukuba kwintoni na?
Are you, what member, what body you belong to?
Ungumzimba, unguphi ongowawo?
Body of Christ.
Ngumzimba ka Christu.
Well, who did you join?
Gogo, wa ujoina?
I didn't, I was born. I was born in it.
Andizange ndazalelwa kuwo, yabona? Ndazalelwa kuwo.
You don't have to tell them, they know what's happened.
Awumelwe ukuba ubaxelele ngaloo nto, bayazi ukuba kwenzeke ntoni na.
You say, how can you light a candle and put a bushel over it, he said. No, no.
Wena nje, ungalayita njani ikhandlela ulibeke phansi kwesitya watsho, yabona? Hayi, hayi.
When you're born into that kingdom of God, then the very life that was in Jesus.
Awuthe wazalelwa kobo kumkani bukaThixo, ngoko ubomi.
Then you're interested in souls. Then you don't have to beg people come to the altar. You don't have to beg for somebody to come seek with those that are at the altar. The things just automatically flow because it's sealed up in you.
Izinto ziyazenzekela ngokukhululeka ngokuba zitywinelwe kuwe.
You are a unit of God.
Ululuhlu lukaThixo.
You're sealed with the Holy Ghost.
Utywinwe ngomoya oyingcwele.
Now do you know what the Holy Ghost means?
Ngokuyazi uba umoya oyingcwele uthetha ukuthini na?
Don't mean I jumped up and shouted and I had a strange feeling.
Awuthethi uxhumaxhuma nokukhwaza nokuba ndithe benokuziva ungaqhelekanga.
That's all right. I've jumped up and shouted and had strange feeling.
Ezo zinto zilungile ndakhe ndaxhuma ndakhwaza ndanokuziva ungaqhelekanga.
I spoke in tongues. I believe the Holy Ghost speaks in tongues, sure.
Ndathetha ngelwimi ndiyakholwa uba umoya oyingcwele uyathetha ngelwimi ngokuqinisekileyo.
I've interpreted, yes, sir. I believe that too.
Ndakhe ndatolika, ewe mhlekazi ndiyakholwa kuloo nto kananjalo.
But that ain't it. That is what I'm talking about.
Kodwa siyo leyo, asiyile nto ndithetha ngayo leyo.
There can be a leak up here somewhere.
Kungakho ukufuza apha ndaweni ithile.
There can be a leak here in your patience.
Kungakho ukufuza apha kumonde wakho.
Let somebody smite you on one side of the face, do you turn the other?
Kubekho umuntu okubetha esidleleni, uyasiguqula esinye.
But you say that dirty hypocrite.
Kodwa uthi, mwana hani sindini, ongcolileyo.
Then there's a leak somewhere smiling.
Ngokukho ukufuza ukuthile
okukhulukileyo. We better leave that alone. All right.
Kungcono siyeke loo nto. Kokulungile.
But you know what I mean.
Kodwa uyazi uba ndithetha ukuthini na.
But when you're sealed, amen, into the body of Christ, then you are spirit filled. And you're son of God.
Kodwa wakutyunelwa kumzimba kaKristu, ngoko uba ngozaliswe ngomoya. Ube ngunyana kaThixo.
Oh, I wish I just had about 10 minutes to read something here. But
oh, ndingona ukuba ndibe bendinamalunga neshumi. Let me zuzu yokuba ndifunde enye into apha.
Would you bear with me?
Yes.
Another 10 minutes, I want to read something.
Ninganyamezela eminye imizuzu elishumi. Ndifuna ukufunda enye into.
Just a little bit. I honestly, the beans won't burn. I'll just assure you. And if we'll just read this just for a few minutes.
Kancinane njengoko ndiza ngenene akukho nto iyakwenzeka ndiyaqiniseka yabona ukuba nje singake sifunde okwemizuzu embalwa.
It's just too good to let go.
Imnandi kakhulu ukuba singanokuyiyeka.
I just got a couple of things here that just comes on my mind. That I would like to say,
repeat,
let's turn to St. John, the third chapter, talking about life eternal. Let's just find out what it says here about this eternal life problem. God's life. Now, I watch here. There was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came therefore to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that our teacher come from God. No man can do these miracles except God be with him. Now the damn Sanhedrin courts, they recognized that he was the Son of God. They know it. Here was your ruler right here coming. We know that your teacher comes from God because the very life of God is flowing through you.
Siyas kuba ngumfundisi ovela kuThixo ngoba kwa ubomi bukaThixo buyaphuphuma kuwe, yabona?
We know that your teacher is not of your own, it's of God because God's proven it, see?
Siyas kuba wena ukuba imfundiso yakho asiyo yakho yekaThixo ngoba nguThixo
The life of God's stirring right through you. Now
on.
Jesus answered and said to him, "Verily I say to you, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God."
Wapendla uYesu wathi kuye, "Inene, inene, ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangumoya, akana kubona ubukumkani bukaThixo."
Oh my. Unless you join my church. Oh, see how you get off?
Oh, bet. Kapandla uba ujoin icawe yam. Oh, yabona indlela oyikhupha ngayo ecaleni. Yabona, yabona.
Jesus. Then Jesus answered, "Verily, verily, I say to you, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God."
Uyesu waphendula wathi, "Inene, inene, ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngumoya, akana ungena ebukumkanini bukaThixo."
That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit.
Okuzelwe inyama kuyinyama, nokuzelwe ngumoya kungumoya.
Marvel not that I say to you, you must be born again.
Musa kumangaliswa kukuba ndithe kuwe nimelwe kukuthi nizalwe ngokutsha.
The wind blows where the
moya uphepheza apho uthanda khona.
Coming back, see?
Yabona, kanye kwakhona uyabuya, yabona?
The wind blows where it listeth, thou canst not hear the sound thereof, but cannot tell from whence it comes or where it goes.
Umoya uphepheza apho uthanda khona aze uze usive isandi sawo, kodwa ungawazi apho uvela khona nalapho usinga khona.
So is everyone's born to the Spirit.
Bakwanjalo bonke abazelwe ngumoya.
Nicodemus answered and said unto him, "How can these things be?"
Waphendula uNicodemus wathi kuye, "Singathini na ezinto ukubakho?"
Jesus answered and said unto him, "Art thou a master of Israel and know not these things?"
Waphendula uYesu wathi kuye, "Wena ungumfundisi nje wakwaIsrayeli, akuzazi na ezi zinto."
Look at there, brother. A DD, PhD, LLD.
Khangela apho mzalwana. ADD, PhD, LLD. Yabona?
And know not these things.
Akuzazi na ezi zinto.
"Verily I say unto thee, we speak that we do know, and testify that which we have seen, and ye receive not our witness."
Inene, ndithi kuwe, sithetha esikwaziyo, singqine esikubonileyo, nisuke ningabamkeli ubungqina bethu.
We know these things. We see them. We know it. And you don't even receive our witness. Church John, see?
Siyazazi ezi zinto, sizibonile, siyayazi. Kwaye nibamkeli nokubamkela ubungqina bethu. But join becawe, yabona?
If I told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things?
Ukuba ndinixelele izinto zasemhlabeni, nazana kholwa, nothi na ukholwa, ukuba ndithe ndanixelela izinto ezisemazulwini.
Now listen at this year. What?
Ngoku phulaphula koku apha, ngoku khangela.
And no man has ascended up to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven.
Akukho namnye unyukileyo waya emazulwini. Ngulo yedwa wehla ephuma emazulwini, unyana womntu lo usemazulwini.
Figure that one out.
Iqikelele nje loo nto.
No one time he said, "What think you of Christ? Whose son is he?"
Uyazi ngelinye ixesha wathi, "Nicinga ntoni nangoKristu, ungunyana kabani na yena?"
They said, "The son of David."
Bathi, "Ngunyana kaDavide."
He said, "Then why did David in the spirit say to him, 'The Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand'?"
Waze wathi, "Ngoko kunganina ukuba uDavide ekumoya athi kuye, 'Inkosi yathi enkosini yam, hlala wena ngasekunene kwam.'"
How can he be his Lord and his son?
Angathini na ukuba abe inkosi yakhe nonyana wakhe?
No man asking you.
Akukho mntu abe wambuza enye into.
In Revelation he said, "I am the root and the offspring of David."
Kwisitshilelo wathi, "Ndiyingcambu nenzala kaDavide." Yabona?
"I am the vine and the branch.
Ndingumdiliya nesebe.
I'm the beginning, I was before the beginning, I was the beginning, and I was the offspring of him too."
Ndisisiqalo, ndandikho ngaphambi kwesiqalo, ndandisisiqalo kwaye ndiyinzala yakhe kananjalo.
Now, here he says, "No man has come down from heaven, but the Son of Man, which now is in heaven."
Ngoku apha uthi, akukho mntu unyukileyo waya emazulwini, kuphela ngunyana womntu lo usemazulwini ngoku.
A lady asked me one time a question, I said, "Answer this one for me."
Elinye inenekazi lakhe landibuza ngaxesha lithile umbuzo lathi, "Khawundiphendule lo."
"But who did Jesus pray to in the Garden of Gethsemane?"
Lathi, "Wayethandaza kubani uYesu entsimini yaseGethsemane?"
I said, "Who was he talking about when he said, 'No man has ascended to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which now is in heaven'?"
Ndati, waiteta ngabali ngetuba waisita ukona mnye unyugile waya emazulini. Kupela ngloo uhile vela emazulini. Unyana womru loo use emazulini ngugu.
Well, he's standing right here on the housetop talking to Nicodemus and said, I'm in heaven.
Nangu kena emika anyapa pezgo endro eteta no Nicodemo esiti ndise zulini.
That right?
Ngaba ngujalo?
Let's leave that till tonight. What do you say? It's getting too late.
Masuki yake oko kuthe kube ngokuhlanje nditi liyasiya ixesha.
Oh, now let's ponder over there a little while this afternoon.
Oh, bet must think nje ngezo zinto kancinane emva kwemini nje.
How do you get in the church? Born.
Ungena kanjani ebandleni? Uyazalwa.
What by? The breath of God.
Kantoni ngomphefumulo kaThixo.
Breathe on me. Breathe on me. Spirit of the living God, breathe on me.
Perfumlele, the perfumlele, moya gati kopileyo, the perfumlele.
That's my prayer.
Umtandazo wamlo.
Just let the Holy Spirit breathe. Oh my, for the breath of God.
Ukuba umoya ingcwele and perfumlele nje. Oh bethu, umphefumulo kaThixo.
What is it?
Uyindoni ke?
Sealed away in the kingdom of God. Knowing that when I first confessed, I believe Jesus Christ. Yeah.
Uyikunele bukumkanini bukaThixo. Usazi uba ngethuba ndiqala kuvuma. Ndiyakholwa kuYesu Kristu. Ewe.
Then to my faith I add virtue. Godly virtue.
Ngoko kukholo lwam ndongeze isidima. Isidima sobuThixo.
Then to my virtue I add knowledge. Of the word.
Ukuze kwisidima sami ndongeze ulwazi, ulwazi lwelizwi.
To my knowledge, I add temperance, self-control.
Ukuze elwazini lwami ndongeze ukuzeyisa, ukuzibamba.
I like that my country tells of thee, crown my soul with self-control. You see the shining.
Ndiyayithanda loo nto ilizwe lam lelakho. Utweze umphefumlo wami ngokuzibamba. Ukuya ukusuka kulwandle ukuya kulwandle olubengezelayo.
Patience.
Umonde, oh bethu.
Don't you worry, Satan will come for you.
Uvavanyiwe, musa kuhlupheka, uSathane uza kukuvavanyela zona.
I'm climbing up the ladder now, see.
Ndinyuka ngenqwanqwa ngoku, yabona?
I've added virtue, knowledge, temperance. Now I've got to add patience.
Sensongezile isidima, ulwazi ukuzeyisa ngoku fanele ukuba ndongeze umonde.
I still ain't got the Holy Ghost.
Andikabi nawo umoya oyingcwele.
Then after I add patience, I add godliness.
Ukuze emva kokuba ndibe nomonde ndongeze kuhlonela uThixo.
You know what that is? Like God, I add that.
We ask why don't let kukuba njengoThixo, ndongeze loo nto.
Don't misbehave myself. Go like a Christian gentleman, ought to.
Ndingaziphathi kakubi, ndihambe njengokuba inene lomKristu belimelwe kukwenza.
Let that not be a put on.
Oko kungabi kuzenzisa nje.
Something in me, the love of God is boiling.
Kubekho into ekum, uthando lukaThixo lubila nje. Yabona?
Not say, boy, I could do it, but maybe I'd better.
Hayi kuthi na mfo ndingayenza loo nto kodwa mhlawumbi ungcono ndingayenzi yabona.
It's there anyhow.
Ikho phofu.
It's a birth.
Luzalo.
I've been birthed into this.
Ndizelelwe koku, ndangena koku, ndangena koku, ndangena koku, ndangena koku, ndangena koku, ndangena koku.
And then the love of God, Christ, comes down and seals all that up in me for certain.
Ukuze ke kuze uthando lukaThixo uKristu. Ehle ayikunele konke oko kum ukwenzela ukuba ndimkhonze yabona.
And what does he do when he gives me the Holy Ghost?
Ngoko ke wenza ntona ukundinika umoya oyingcwele.
He sets you out in a separate place to yourself. March him.
Ukubekela bucala wedwa endaweni akuphawule.
You're a different person then.
Yabona ungumuntu wahlukileyo ngoko.
You're not of the world anymore.
Awusenguye wehlabathi.
You're clothed different. You're dressed different.
Yabona unxitywe ngokwahlukileyo, unxitywe ngokwahlukileyo.
Not this outside dress.
Hayi oku kunxiba kwangaphandle.
No, you don't have to be odd and peculiar, collar turned around, long ceremony like, no, you don't do that.
Hayi, awumelwe kukuba ube ngongaqhelekanga, nekhola egqwethweyo, nento ende engathi yesithethe. Hayi, ungayenzi loo nto.
You dress physically like it's a spiritual dress that counts.
Nxiba nje ngokufanelekileyo, kukunxiba komoya nje okubalulekileyo.
The wedding garment's been put on you.
Isambatho somsitho sibekwe phezu kwakho.
What are you? Like Jesus.
Uyintoni? UnjengoYesu.
Watch, he was overshadowed and he was transfigured there before him.
Khangela, wayegutyungelwe, waza watshintshwa phambi kwabo.
And his raiment shine like the sun.
Saze isambatho sakhe sabengezela njengelanga.
There you are. Jesus. God
placing his own son.
See?
And then up come Moses. And up come Elijah. And Peter said, you know what, it's a good thing to be here. See how man gets?
Yeah.
All the supernatural done said, let us build three tabernacles.
Let's build
one for Moses, one for Elijah, and one for you.
Before
he got through speaking, God just shut the whole thing up. This is my beloved son.
In all these things I required of Moses and
put the law out by Moses, the justice by the prophets, he's met it all. Hear ye him.
I'll
step out of the picture now. Just hear him. Just hear him. Oh my, what a beautiful thing.
Oh, bet.
Then, when we have met these qualifications and become full of the virtues of God and the things of God, then the Holy Spirit comes down and seals us into the kingdom.
Gogu, kastesa hlangabeza nalo malungelo, sabanazo.
Don't worry. Everybody will know you got it. You won't have to say, glory to God, I know I got it. I spoke with tongues. Glory to God, I know I got it. I danced in the spirit once. You don't have to say a word about it. Everybody will know you got it. Don't you worry.
It'll
testify for itself. You'll let it be known among men. God bless you. So glad to be here with you this morning. Had this time of fellowship. Listen, our little church is small, and yet we don't have enough room for the people who come here. We are not an organization. We believe and have fellowship with every organization. You're just come here because that you want to come. And we love you and we want every organization, every person. I believe that there's people in all them organizations are Christians. They are brothers and sisters in Christ. So therefore we have no strings, nothing to join, nothing to do. But just be a Christian.
Kengogo asinas mbophelelo akukhonto ifuna kujoinwa akukhonto inokwenziwa kukuba ngumkhristu nje.
As E. Howard Taylor, you say, we have no law but love, no book but the Bible, no creed but Christ.
Njengokuba E. Howard Taylor wayedla ngokutsho asina mbutho asinothando asina ncwadi sine Bible asina mgaqo sino Christ.
Come and visit with us.
Kwaye inyaniso leyo yiza nje uzokusindwendwela.
We're happy that we believe the full gospel, every bit of the word. We believe just exactly the way. We don't add one thing to it, take anything away from it, add any organization stuff to it. We just leave it just the way it is. That's it.
We believe just exactly the way.
And we're always glad to receive you. You come and be with us when you can. We pray for the sick. We believe everything the Bible says
to you.
We are forgetting our weaknesses behind him. We're pressing towards the mark of our calling. Now, one thing more, will you permit it to be said? Day before yesterday morning, you'll notice on the board out there a vision. I had a vision. It's about 5 o'clock, as my wife back there knows, or 6.
Bendinombono, bekumalunga nensimbi yesihlanu, njengoba inkosikazi yamphaya emvaisazi, okanye yesithandathu.
I woke up
We got to get the children ready to go to school.
Ndavuka besivukele ukulungisela abantwana ukuya esikolweni.
I just had these now and then. You all know, every one of you here, that they never fail.
Ndibanazo ezi zinto ngoku ixesha nexesha kwaye niyazi nonke nonke ngabanye ukuba azisileli.
They are absolutely perfect. See? They never fail.
Iba yegqibeleleyo ngenene yabona ayikhe isilele.
And I thought that I was the happiest person I ever seen.
Ndaze ndacinga ukuba ndingoyena mntu wakhe onwaba endakhe ndambona.
I was standing in the sun, S-U-N.
Bendimi elangeni, S-U-N.
And was preaching the gospel to a large mammoth congregation.
Ndabe ndishumayela ivangeli kwibandla elikhulukazi.
I just want to see if it's being taped.
Ndaze ndafuna ukuba kuyashicilelwa na.
A large mammoth congregation.
Ibandla elikhulukazi.
And they were sitting in a forest, and streaks of the sun were shining down on them, just here and there, getting the word.
Kwaye bebehleli ehlathini nemitha elanga ikhanya phezu kwabo apha naphaya nje beyifumana belifumana ilizwi.
And I'm, as usual, always too long, too late, preach too long.
Kwaye mna nje ngesiqhelo kuhlala kuba kude ukuze emva kwexesha elide kakhulu ndishumayela ithuba elide.
And I preach so long until the congregation become hungry for physical food.
Kwaye ndishumayela ixesha elide kakhulu lade ibandla lalambela ukudla kwenyama.
And they, some of them, got tired. So they just got up, went out to get them some food, started going out.
Kwaze ke abanye babo badinwa kwaze kwaqaliswa ukuphakama ukuba baye kusifunela ukudla xa liza kuphuma.
I said, don't.
Ndathi, musani, musani.
I had two climaxes I wanted to meet. I wanted to meet in my sermon.
Bendinovutho ndaba olubini ebendifuna ukufikelela kulo kwintshumayelo yam.
And the Lord gave it to me.
Yaze inkosi ibindinike lona.
Any preacher knows when you really know it's God's given to you, you're just burning to tell the people.
Kwaye nawuphi na umshumayeli uyazi ukuba xa ngenene usazi ukuba nguThixo okunikileyo uyavutha nje ukufuna ukuxelela abantu.
And I was just a preaching Charlie just as hard as I could preach.
Bendishumayela nje ke Charlie kakhulu nje ngokuba ndinokushumayela.
Just lay there on your feet. All these great things, this is what God did. Look at this.
Ndikhupha nje uyazi ndisithi zonke izinto ezinkulu okuThixo akwenzileyo khangela koku.
Discerns the thoughts of the heart.
Ucalula ingcingane zenhliziyo.
What is it, the word?
And going like that.
Oh, I wish I could remember what I was saying, what my text was. I can't think of it.
Kwaze, oh, ndingwela kuba ndibebe ndiyikhumbula into ebendiyithetha kuba ibisithini na ingongoma yam andiyikhumbuli yabona.
But I was just preaching away and I was watching myself do it.
Kodwa bendishumayela nje ndiqhubela phambili ndaye ndizijongile ndisenza loo nto.
And then when I stand there looking and watching myself preach it, and I was just preaching to who wouldn't have it.
Ke ngoko xa bendimi apho ndikhangele ndizikhangele ndishumayela bendishumayela ke nje.
And after a bit I raised up, you know, and I thought, glory to God. I said, look at these wonderful things and this, that.
Kwaze emva kwexesha ndaphakama uyazi ndaze ndacinga usuka kuThixo ndakhangela khangelani kwezinto zimangalisayo nokuya.
Directly I noticed the people didn't get like it was physically hungry.
Kwathi ngqonda qaphela abantu beqala ukubonakala ngokungathi balambile ngokwenyama.
And so they had enough spiritual. So they started walking away.
Ngoko bebefumene okwaneleyo ngokomoya. Ngoko baqala ukuphakama behamba.
Some of them started walking away.
Basa abanye babo baqala ukumka.
I thought, what's the matter with everybody?
Ndacinga, kwenzeke ntoni kumntu wonke?
And I looked, and here's some young couples going along to my side. And I stopped, I said, just a minute, friend, just a minute.
Ndaze ndajonga, naku kusiza isibini, saba sebatsha, kweli cala lam, ndaze ndema, ndathi, yimani umsuzu sihlobo, umsuzu nje.
You'll be back again when the evening shadows fall.
Niza kubuya kwakhona xa amathunzi okuhlwa efika yabona.
I said, you'll be back again. But let me give you this first climax.
Yabona, ndathi niza kubuya kwakhona kodwa kuqala makhe ndininike uvutho ndaba.
Where does all these things come from that I've showed you?
Sivela phi zonke ezi zinto ndinibonise zona?
Where are they from?
Sivela phi?
I said, here they are. They're in the word of God.
Ndathi nazi ke zisezwini likaThixo.
They are thus saith the Lord, his promise.
Zingu itcho inkosi, lidinga lakhe.
Because I said, all of you bear me record. witnesses that my commission is stay with the word.
Kuba ndathi nonke niyandinqinela ningamanqina oku ukuba ngumyalelo okum hlala nelizwi.
I said, what's the matter with all of you? Can't you understand the word? You must understand it.
Ndathi kwenzeke ntoni kuni nonke aniliqondi ilizwi nimelwe ukuliqonda.
And someone said, man, I'd like to have some biscuits and so on.
Kwakho umntu othi mfo ndinqwenela ukufumana ibhiskithi nezinye ngolo hlobo. Ngoko ndacinga nje kulungile uzuko kuthixo ukuba bafuna ibhiskithi mabazifumane.
So I turn around, I thought, oh, but you know what? The shadows is going to fall after a while. Right away.
Doesn't that jika ndacinga, oh, kodwa uyazi ntoni, ithunzi lizakufika emzwini nje kanye ngoku.
I said, then tonight, when that congregation gathers in again,
doesn't that ngoku ngokuhlwa nje xa lithe lahlanganisana elabandla kwakhona,
I put the climax to him and told him that the things that they have seen me do is found in the word of God.
Ngoku ndalubeka uvutho ndaba lwam kuba ukuba ezinto bazibonileyo ndizenza zifumaneka elizwini likaThixo.
Not in some mythical book or some organization, it's found in the word.
Aziyonto ikwincwadi ethile entsomi okanye umbutho othile, zifumaneka elizwini.
See, every bit of it in the word calls them commissioned to that.
Yabona sunzu ngalinye lazo liselizwini kuba ndiyalelwe ukuba ndikwenze oko.
I thought, you know, they'll everyone be back tonight.
Ndacinga uyazi baza kubuya bonke ngokuhlwa nje.
So here's what I'll do. Our background.
Ngoko nanzi into endiza kuyenza, ndiza kwandlalela ndibe buyandlalela. Niyazi indlela endenza ngayo kwezi zigaba zebandla nezinto ezinjalo, ndithethe le nto sendikhe ndayithetha.
I'll background it on the word and then this great marvelous climax.
Ndiza kuyandlalela ngelizwi ukuze oku kukhulu vutho ndaba olumangalisayo.
I said, what a time it'll be. Praise be to God.
Ndathi iya kuba lixesha elimnandi kakhulu, makabongwe uThixo. Ndazibona ndisiya ndiba mncinane ndeva oku, makabongwe uThixo. Ndazibona ndisiya ndiphela ngolu hlobo, nako ndimi apho. Ngoku naku ukutolikwa kwaloo nto.
The things that's been done has been mythical to the people, most of
them. Yeah, but into yokuqala endithenda yenza izinto ezithe zenziwa bese ubunsomirha ebantwini uninzi lwabo.
I don't mean the full gospel and saints of God, but I mean most of the people.
And ndithethi kwingcwele zikathixo zevangelezeleyo koko ndithetha kuninzi lwabantu.
And you never want to look at the world cosmos as a message of God.
Kwaye awuze ufune ukhangela kwihlabathi cosmos ubuhle njengokuba ingumyalezo kaThixo.
When you go and you say, like Bose said, I've always said I had a dream years ago that the God would send me to Chicago and shake Chicago for the glory of God.
Xa ungena uthi njengokuba uBose watshoyo bendihlala wathi ndaphupha iphupha kwiminyaka eyadlulayo lokuba uThixo wayendithuma eChicago waze wayishukumisa eChicago kwenzela uzuko lukaThixo. Ndathi Joseph sele yenzile loo nto. Ngoba wathi abazange bashukunyiswe ukusukela kumuti. Ndathi oko ndithetha ngebandla. Yinto ephela esithubeni le phaa ephandla, luthuli nje lomhlaba.
That bunch cramming through the streets, painted Jezebels and everything.
Ela qela liqinene ezitratweni noyisebhele abasiqabuleyo nayo yonke enye into.
I said, that's out there, them big old lodges and things will crumble and fall into the streets near.
Ndathi baphaa phandle izindlu zokugcinisa ezindala nezinto eziya kumfamfatha ziwe estratweni phaya.
I said, he's talking about the church.
Ndathi uthetha malunga nebandla.
The church has seen the revelation of Jesus Christ made manifest.
Amen.
And they recognize.
Ibandla libe sisityhilelo sikaYesu Kristu senziwe sabonakalaliswa kwaye basiqaphele.
They may not be 15 out of Chicago.
Basenongabi lishumi elinesihlanu abaphuma eChicago.
They may not be 10 in this generation out of the whole city of Chicago come forth.
Basenoba lishumi kwesizukulwana abaphuma kwisixeko saseChicago sonke.
You ever think of that?
Wakho wacinga ngaloo nto?
As it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man, wherein 8 souls were saved.
Njengokuba kwakunjalo ngemihla kaNowa kuya kwanjalo ekuzeni konyana womntu apho kwasindiswa imiphefumlo yesibhozo.
How many come out of Sodom?
Bangaphi abaphuma eSodom?
You know what I mean?
Uyabona ukuba ndithetha ukuthini na?
I doubt being a handful.
Ndiyathandabuza ukuba ingasisandla esiseleyo. That one.
But the church itself has received the shake and they've recognized it.
Kodwa ibandla ngokwalo likwamkele ukushukunyiswa, likuqondile.
They know the word.
Balazile ilizwi.
They seen the word when it was being materialized and they caught it.
Balibonile ilizwi ngethuba belibumbeka, balibamba.
Now. Look at that for a minute.
Ngoku khangela kulonto okomzuzu.
Now, and this first message, when they'd see it, everybody rallied for it.
Ngoku lo myalezo oqala ke bakubabe ubonile wonke umuntu wangxamela wona.
Oh, glory to God. Oh, if I could say this, that, and they go right away the same way they come in, see?
Wathi, oh, uzuko kuthixo, oh, kuba ndingabona oku okuya nokunye okuya bemkake kakhulu kwangalandlela bebengene ngayo, yabona?
And now, they think, well, I don't know, where would you join?
Ke ngoku bacinga kulungile, andazi.
But don't come to this, it'll be this way and I'll be kicked out over here and I won't have nothing to hear.
Ukuba andizanga noku kuya kuba lolu hlobo kwaye ndiyakukhatyelwa apha ndingamna nto yakwenza apha.
Brothers stand and say, well, what would I do if I...
Abazalwana bahlala phantsi bathi kulungile ndiyakuthini ukuba ndi...
See there? They won't stop long enough to recognize it's the word that God promised being manifested. See? And they walked away.
Yabona? Up. Abemithubalaneleyo lakuba baliqonde kuba lilizwi athe uThixo walithembisa libonakalaliswa yabona baza bahamba bemka.
But don't worry, the shadows are close at hand.
Kodwa muza kuhlupheka amathunzi asondele yabona.
When I return to the field.
Ndithenda kubuyela entsimini.
Remember the other night of the message that he gave me back when I was laying the cornerstone? Just exactly.
Niyakukhumbula obunye ubusuku ngomyalelo wathi wandinika wona ngapha yangethuba endandibeka ilitye lekona kanye kanye.
He said, do the work. Said, when you come out of this vision, read 2 Timothy 4.
Wathi wenze umsebenzi. Wathi xa uphuma kulo mbono, ufunde uTimothy wesibini sahluko sesine.
You know what's laying right there in a cornerstone 33 years ago?
Niyazi ukuba oko kubhaliwe apho kulitye lekona kumashumi amathathu nesithathu eminyaka eyadlulayo.
Said, do the work of an evangelist.
Wathi wenze umsebenzi womshumayelo wendaba ezilungileyo.
Make full proof of your ministry, for the time will come when they will not endure sound doctrine.
Buzalise ubulungiselelo bakho kuba kuya kufika ilixa bangayinyamezela imfundiso ephilileyo.
But after their own lust shall heap teachers having itching ears. Turn from fable, from truth into fable.
Koko ba kuhamba ngokwezabo inkanuko bazifumbela abafundisi bebaba indlebe ezimangala intsomi emkanyanisweni bephamkela kwintsomi.
If that hasn't been just word by word.
Ukuba oko akwenzekanga igama negama.
I remember then the other night when I never did read the rest of it.
Kodwa khumbula ngoko ngobunye ubusuku ngethuba ndingazange ndikufunde konke oko.
The 30-something years that I've preached in this tabernacle, never one time did I ever go any farther than that, and I don't know why.
Kumashuma tata nendo eminyaka yami yokushumayela kulo mnquba. Andizange nangethuba elinye ndidlule ngaphezu koko kwaye andazi ukuba kwathini na.
I often wonder till one day I see where Jesus picked up the scroll and began to read and read half of the prophecy and stopped and said, there in Capernaum, he said, and this day this prophecy is fulfilled.
Bendihleli ndimangaliswa kwade ngenye imini ndabona apho uYesu wathatha khona incwadi esongwayo waqala ukufunda wafunda isiqingatha sesiprofeto wema waze wathi apha eCapernaum wathi kwaye namhlanje isiprofeto sisalisekile.
Why didn't you read the rest of it? It pertains to his second coming.
Kwathi nikuzange ayifundi yonke loo ndawo yayisingisele kukuza kwakhe kwesibini.
And there I'd read that, not knowing, I picked up that, and there it was right before me, at Southern Pines, South Carolina.
Apo ke ndandifunda loo nto ndingazi, ndafumanisa loo nto, nantso ke yayiphambi kwam e Southern Pines, e South Carolina.
That morning, standing out there talking, Joseph Bose leaned up against the side of a car, I struck it.
Ngaloo ntsasa ndandime apho ndithetha no Joseph Bose, sangqiyama ngemoto, ndayifumana.
Paul said, all man has turned against me. There's no man with me.
UPaulus wathi mna abantu bonke bandijikilele akukho umuntu nami.
Demas has forsaken me, loving this present world.
UDemas undishiyile ngenxa yokuthanda iphakadela ngoku.
And I'm now looking the coppersmith done me must run.
Kwaye ngoku khangela kwaye nomkhandi wekopolo ndenze ububi obukhulu.
Look what Demas must have thought.
Khangela into enokuba yayicingwa nguDemas.
Why see Paul preach the gospel and heal the sick? And here he sits suffering himself.
Ngoba ndimbonile uPaulo seshumayela ivangeli ephilisa abagulayo, nawe ke ehlele apha ehlupheka.
Carrying a doctor along with him, Luke, all the time he goes. Taking a doctor with him. A man preaching about...
Esoloko ehamba nogqirha uLuke, lonke ixesha ehamba, ehamba kunye nogqirha, indoda eshumayela engcwele yona.
Why see him smite a man blind, said the Lord rebuke thee and you'll be blind for a season, and let the coppersmiths run him out of a meeting.
Ngoba ndakha ndambona ebetha indoda ngoba umfama wathi inkosi mayikukhalumele. Kwaye kuya kuba mzuzu uyimfama aze aphinde ayeke umkhandi wekopolo ukuba mkhuphe enkonzweni.
I guess he lost his power to smite
man blind.
Unless
he lost his power divine healing, God's turned against him. I don't think Demas went out into the world because Demas is of a... You know his history, he was of a big rich family, and he wanted to go with the rest of the
crowd.
But Paul, poor little Paul, what was it? God always lets a ministry get like that and then crowns it. He let Jesus get to a place, look there, where he could raise the dead. When he could do anything he wanted to.
Wamyekela uYesu afikelele kwindawo khangela lonto ngethiwa ayekwazi ukufusa abafileyo ngethiwa ayekwazi ukwenza nantona wayefuna kuyenza.
And let a Roman soldier jerk beard out of his face and spit in his face.
Ukuze ayeke iJohn lomRoma limchwithe indevu ebusweni bakhe limtshicele ebusweni kuye.
Hit him on it, put a rag around his face and said, now you know, they tell me you are a prophet.
Lambetha labeka ingubo ebusweni kuye lathi ngoku uyazi ngoku banixela kuba ungumprofeti.
All of us stood around the reason. Hit him on the head and said, now tell us which one hit you.
Bonke bema bamngqonga ngengcongolo bazabo baze bambetha enhloko bathi ngoku sixelele kuba ngubani na okubethileyo.
He knew which one hit him.
Amen.
Wayesazi kuba ngubani umbethileyo.
Sure he did.
Ngokuqinisekileyo wayesazi.
See, but his ministry was fixing to be crowned. It always gets that spot where it seems like it's real, real weak, just about gone. Then God crowns it.
Luhlala njalo lufikelela kwindawo apho kubonakala ngathi ngenene lobuthathaka lusondele kupheleni ukuze ke uThixo alufezekise.
Oh Lord, let it happen. Let it happen, Lord.
Oh Nkosi, makwenzeke, makwenzeke Nkosi.
Let's bow our heads.
Masithobe inhloko zethu.
Because he heard my worship, and we've had hard teaching, and purchased my salvation on Calvary. Let's raise up our hands now to him.
Ndiyamthanda. Ndiyamthanda. Ngoba andithanda kuqala. Ngokumdumiseni sibe nemfundiso elikhulu. Wathenga usindiso lwam. Calvary. Masisiphakam sele kuye izandla zethu ngoku.
Now be in the spirit. I love him. I love him. Because he first loved me.
Ndiyamthanda. Ngoku ibani kumoya yabona ndiyamthanda ndiyamthanda ngoba wandithanda kuqala.